ndi ndi malemba ngapo ndawalemba omwe ine ndi kufuna kuti kuchokera pa iwo ndiyankhule ndi inu ndipo ine ndikudalira kuti Mulungu adalitsa kuyesetsa kwathu kofowoka. Tsopano anthu ambiri akhala kudabwa chifukwa chimene ife tili osamvetseka ndi aphokoso kwambiri. Inu mukudziwa uwu ndi mtundu wosiyana wa wansonkhano kuposa umene anthu anazolowera kuona. Ndipo kawirikawiri chilichonse chimakhala maonekedwe odula ndi zowuma. Koma pamene ife tibwera ku misonkhano yayikulu iyi umene wakhala mwayi wanga tsopano kwa zaka zingapo chiyambire pamene inayamba, ndipo ife sitimadziwa nkomwe chomwe chiti tidzachite. Ife timangobwera ndi kudzadzipereka tokha. Ndicho chinthu chokhacho chimene ife timadziwa kuchichita. Ndipo Mulungu amachita zina zonsezo. Chotero izo zimatipanga ife kukhala anthu ochita mwachilendo kwambiri. Tsiku lina wina wake anati, inu mukudziwa anthu inu ndinu osamvetsetseka kwenikweni. Ine ndinati, chabwino, ine ndikuganiza ife tiri. Ndipo ine ndikukumbukira umodzi wa misonkhano yayikulu. Mbale Troy anali kunduza ine nthawi ina za wachigerman wang'ono yemwe anati iye analandira ubatizo wa mzimu woyera. Ndipo tsiku lotsatira mu shopu momwe iye ankagwira ntchito, iye amakhoza kukweza manja ake ndi kutamanda Ambuye ndi kumayankhula malilime ndi kumangopitiriza moyipa. Ndipo potsiriza bwana anabwera ndipo anati, aine chavuta ndi chiyani ndi iwe? Iye anati, ine ndapulumutsidwa. Iye anati, mtima wanga ukungosefukira ndi chisangalalo. Iye anati, chabwino, iwe uyenera kuti unali uko ndi muluja wa manati kumusi uko? Iye anati, inde, ulemerero kwa Mulungu. Anati, ndikuthokoza Ambuye chifukwa cha manati. Iye anati, inu mukayitenga galimoto imene kuyenda munsewu. Anati, inu mukayichotsa manati onse mwa iyo, inu simutsala ndi kanthu koma mulu wachiphakasa. Ndipo ndizo basi, ndizo pafupifupi kulondola, inu mukudziwa. Tsiku lina mu California ine ndinali kuyenda mmisewu ya Los Angeles. Ndipo ine ndinaona mwamuna anali ndi chikwangwani pa chifuwa chake ndi apa. Ndipo iye anati, ndine chitsiru cha Khristu. Ndipo aliyense anali kuyang'ana pa iye. Ndipo ine ndinawaona iwo akutembenuka ndi kumayang'ana iye atadutsa pamenepo. Ndipo ine ndinaganiza kuti ndiwatsatire na msewu. Ndipo pa kunsana kwake iye anati, ndinu chitsiru cha ndani? Iya, ine ndikuganiza tonse ndife osamvetseka wina kwa nzake, inu mukudziwa. Koma inu mukudziwa, dziko limalowa muchisokonezo choterucho, mpaka china chake chosiyana chimachipanga icho kukhala chosamvetseka kwambiri, mpaka anthu amaganiza kuti ndi china chake cholakwika. Ndipo kawirikawiri Mulungu amayenera kuchita china chake chosazilowereka kuti awabwezere anthu ku Baibulo kachiwiri. Ine ndikukhoza kuganiza kuti Noa anali ngati anati kwa mbado wa sayansi uwo umene iye ankakhalamo, chifukwa iwo amakhoza kutsimikizira kuti munalibe madzi mu mlengalenga. Koma Mulungu anati kudzakhala ena kumeneko. Chotero Noa akulalikira ndi kumakhulupirira zimenezo, iye anakhala nati. Ndipo ine ndingalingalire kuti pamene Mose anapita mu Egupto iye anali ngati anati kwa Farao. Koma kumbukirani, Farao anali nati kwa iye aponso. Chotero iwo ife tikuzindikira zimenezo. Ngakhale Yesu ankaganiziridwa kuti anali wampatuko uko nkulondola, Martin Luther anali nati kwa mpingo wa Katolika. Ndipo John Wesley anali nati kwa Anglikani. Chotero inu mukudziwa ndi nthawi yafika yanati ina. Kodi inu simukuganiza chomwecho? Koma pasanakhale nati, inu mukudziwa, payenera kuti pakhale bauti choyamba kuti ikamange kwa iyo. Chotero inu mukudziwa, Noa pokhala nati, iye zimatengera nati, iyo imakoka bauti, imakokera china chake pamodzi ndi kudzagira china chake pamodzi. Chotero Noa anali wokhoza kuwakoka onse amene akanati akhulupirire kukalowa mu chombo, kuwachotsa ku zweruzo chifukwa chokhala nati. Ife tikupeza kuti Mose anawukoka mpingo kutulutsa ku Egupto chifukwa chokhala nati uko nkulondola. Ine ndikuganiza ife tikusowa nati tsopano kuti ikamukoke mkwatibwi kumuchotsa mu mpingo. Ife tikusowa china chake tsopano china. Chotero ife ndi anthu amtundu osamvetseka kwambiri. Ndipo ine ndinaganiza usiku uno ngati Ambuya kanalola ine ndikanayesera kuwerenga malemba ena okudzana ndi izi. Ndipo ndikhoza kuyankhula ndi inu mpindi pang'ono chabe ndikuyesa kukusonyezani inu chifukwa chimene ife tili anthu osamvetseka chomwechi. Tiyeni ife titembenuzire mu malemba tsopano ku Afilipi mutu wa 2:1-8 ndi Akorinto wachiwiri 3:6 ndipo tiyeni ife tiwerenge pamene ife tikukhulupirira mawu a Mulungu. Ndipo tsopano basi ife tisanawerenge tiyeni ife tiweramitse mitu yathu kwa pemphero. Atate akumwamba chisomo, ife ndithudi ndife anthu amwayo sikuno kukhala tili a moyo mu mʼbado uno ndi kuona zinthu zimene tikuziona zikuchitikazi ndi kudziwa kuti nthawi yayandikira. Pamene Yesu atadzadzere mpingo wake, zimenezo zimakondoweza mitima yathu Ambuye. Ndipo pamene ife tikukokera mbuyo masamba usiku uno, ife tikupemphera kuti inu mutipatse ife nkhani kuchokera mu mutu uwu. Ndipo mulole mzimu woyera ulule ku mitima yathu zinthu zomwe zingakhale zabwino ndi zokondweretsa kwa Mulungu. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Ameni. Inu mukudziwa ndikukhulupirira kuti ndikufunsani inu kuti muchite china chake. Ine kawiri-kawiri ndimafunsa zinthu zachilendo. Ndipo ine ndikuyembekeza kuti sindikufunsa chilichonse chachilendo kwambiri. Koma pamene ife tikupereka ulemu ku mbendera, tonse timayimirira. Ndipo mbenderayo ikamadutsa, ife timayima chimene ife tiyenera. Ndipo ife timayima kuti tipereke sawasha. Tiyeni tingoyima pa mapazi athu pamene ife tikuwerenga mawu ngati inu mungathe. Akorinto wachiwiri 3:6. Amene watipanga ife kukhala atumiki okhoza achipangano chatsopano, osati alemba koma a mzimu, pakuti lemba limapha koma mzimu umapereka moyo. Koma ngati kutumikira kwa imfa kolembedwa ndi kozokotedwa pa miyala kunali kwa ulemerero, kotero kuti ana a Israeli sakanatha kuyang'anitsitsa nkhope ya Mose chifukwa cha ulemerero wa nkhope yake, ulemerero umene unkayenera kuthetsedwa. Ulekeranji utumiki wa mzimu kukhala wa ulemerero kani? Pakuti ngati utumiki wachitsutso uli wa ulemerero, mochulukanso momwe utumiki wachilungamo upambana ulemerero. Pakuti ngakhale icho chimene chinapangidwa kukhala cha ulemerero chinalibe ulemerero umenemo chifukwa cha ulemerero umene uposawo. Pakuti ngati icho chimene chili chothetsedwacho chinali cha ulemerero momwe kapena makamaka chotsaliracho chili cha ulemerero. Poona ndiye kuti tili nacho chiyembekezo choterocho, ife tikuyankhula momasuka kwambiri. Ndipo osati monga Mose amene ankayika chophimba pa nkhope yake kuti ana a Israeli amalephera kuti ayang'anitsitse mpaka kumapeto kwa icho chimene chinathetsedwacho. Koma malingaliro awo anachititsidwa khungu, pakuti kufikira lero chophimba chomwecho chikadalipo chosachotsedwa mkuwerenga kwa chipangano chakale, chophimba chake chomwe chinachotsedwa mwa Khristu. Koma ngakhale kufikira lero, pamene Mose akuwerengedwa, chophimba chikadalipa mitima yawo. Komabe pamene ziti zidzafike kwa Ambuye, chophimbacho chidzachotsedwapo. Osati tsopano Ambuye ndiye mzimu umenewu, ndipo pamene mzimu wa Ambuye uli pamakhala ufulu. Koma ife tonse ndi nkhope zosaphimbika timapenya monga mukalilole ulemerero wa Ambuye kusandulika kufano lomwero kuchokera ku ulemerero kupita ku ulemerero ngakhale monga mwa mzimu wa Ambuye. Ndipo mwa Filipi 2 ife timawerenga izi kuyambira ndi ya 1 ndipo kuwerenga mpaka ndime ya 8. Ngati muli chotero chitonthozo chilichonse mwa Khristu, ngati chitonthozo chilichonse cha chikondi, chiyanjano chilichonse cha mzimu, ngati phamphu iliyonse ya chifundo, kwaniritsani inu chimwemwe changa kuti mukhale a mtima umodzi, a chikondi chimodzi, kukhala mu mgwirizano umodzi ndi malingaliro amodzi. Musalole chilichonse chichitidwe mokanganira kapena maulemerero wopanda pake, koma modzichepetsa mtima yense ayese nzake womposa iye mwini. Aliyense asapenyerere zake za iye yekha, koma yense apenyererenso zinthu za ena. Mulole lingaliro ili likhale mwa inu limene linalinso mwa Khristu Yesu. Amene pokhala maonekedwe a Mulungu sanachiyese cholanda kukhala wofanana ndi Mulungu. Koma anadzipanga za iye yekha kukhala wopanda mbiri ndipo anadzitengera pa iye maonekedwe akapolo. Ndipo anapangidwa maonekedwe a anthu. Ndipo popezeka maonekedwe monga munthu, iye anadzichepetsa yekha ndipo anadzakhala womvera kwa imfa, ngakhale imfa ya pa mtanda. Tiyeni tipemphere. Atate akumwamba, mawu akulu awa amene awerengedwa usiku uno kuchokera mu malemba anu oyera. Apangeni iwo eni-eni mitima mwathu, kuti ife tichoke pano monga iwo ankapita kuchokera ku Emau. Akuti kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amayankhula nafe pa njira, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Ameni. Inu mukhoza kukhala pansi.
Now this is a very odd text.
Sobano, ili ndilemba losamvetsetseka kwambiri, koma ndikuganiza kuti ndilogwirizana ndi nthawi. Ine ndimafuna kuti ndiyankhule pa phunziro la Mulungu wamphamvu kuvundukulidwa pamaso pathu. Sobano, chiyambireni pamene anakhalapo munthu, mwakhala muli njala mu mtima wa munthu, kuti apeze kumene iye anachokera, ndi chifukwa chake chokhalira kuno, ndi kumene iye akupitako. Pali mmodzi yekha amene angayankhe zimenezo, ndi mmodzi yemwe anamubweretsa iye kuno, ndipo munthu nthawi zonse wakhala kufuna kuti amuone Mulungu. Mbuyo mchipangano chakale, ife tikupeza kuti Mulungu ankadziphimba yekha kwa osakhulupirira. Mulungu ali nayo njira yosamvetsetseka yochitira ndi anthu. Iye amadzibisa yekha kwa osakhulupirira, ndipo amadzulula yekha kwa okhulupirira. Mulungu amachita zimenezo. Yesu anawathokoza Atate kuti iye anabisira zinthu izi kwa anzeru ndi aluntha, ndipo akanadzazulula izo kwa makanda omwe angaphunzire. Chotero ife tikupeza kuti Mulungu samasintha muchikhalidwe chake, ndipo iye nthawi zonse amachita ntchito yake mofanana. Ife tikupeza mu Malaki 3 kuti iye anati, ine ndine Mulungu ndipo ine sindisintha. Chotero iye amagwira ntchito mu mfundo yomweyo nthawi zonse. Sobano, ife titenge limodzi la mabuku akale kwambiri a mu Baibulo. Pamene Yobu, mmodzi wa anthu olungama kwambiri a mtsiku lake, munthu wangwiro malamulo a Mulungu. Wantchito, wochilimika, mtumiki wolemekezeka, mpaka kuti Mulungu anati, palibe aliyense wonga iye pa dziko lapansi. Koma chokhumba chake nthawi ina chinali kuti amuone Mulungu. Iye ankadziwa kuti kunali Mulungu, ndipo iye ankamverera kuti akanafuna kuti amuone iye. Kapena mwina kupita ku nyumba yake ndi kukagogoda pa khomo ndi kukati, ndikufuna kuti ndiyankhule ndi inu, kukakhala pansi nkumayankhula naye iye, monga momwe ife tingachitirane wina ndi zake. Ife tili nako kumvetsetsana, ndi chifukwa chake ife timakhala mʼmisonkhano imeneyi, kumene ife timasonkhana pamodzi ndi kufotokozera maganizo athu, ndipo ife timamvetsetsana wina ndi mzake mwabwinoko, pamene ife tikambirana zinthu wina ndi mzake. Ndipo atumiki amachita zimenezo, anthu amayendedwe onse amoyo amachita zimenezo, amakambirana zinthu. Ndipo Yobu, Mulungu anali weni-weni kwambiri kwa iye. Iye ankafuna kuti akafufuze ngati iye sakanakhoza kupitako kukagogoda pa chitseko chake ndi kukakhala ndi kukambirana ndi iye. Koma ife tikupeza kuti Mulungu anayankhuladi ndi iye, koma iye anali ataphimbidwa. Iye anali ataphimbidwa mmaonekedwe akamvuluvulu. Ndipo iye anamuza Yobu kuti amange mchuno mwake. Iye anali wotayankhula ndi iye ngati mwamuna, ndipo iye anatsika mukamvuluvulu, ndipo anayankhula ndi Yobu. Ndipo iye anadzidziwitsa kwa Yobu kudzera mukamvuluvulu, komabe iye sanamuone iye kwenikweni. Iye amangokhoza kumva mphepo ikuwomba ndi kumazungulira mʼmitengo. Ndipo liwu linkachokera mukamvuluvulu, koma Mulungu anali ataphimbidwa mukamvuluvulu. Ife tikupeza kuti uko mu Africa, South Africa, iwo amagwiritsa ntchito mawu akuti amoya, omwe amatanthauza mphamvu yosaoneka. Ndipo mphamvu yosaoneka iyi mukamvuluvulu inali ndi liwu lomveka, ilo linayankhula momveka kwa Yobu. Komabe iye sanaone maonekedwe ake, koma iye anali ataphimbidwa kwa iye ndi kamvuluvulu. Ife tikupeza mmodzi wa aneneri akulu a Baibulo, Mose, wa chipangano chakale, mmodzi wa osankhidwa a Mulungu, osankhidwa, atumiki, okonzedweratu, Yesu ankakhumba kuti amuone Iye. Iye anakhala pafupi kwambiri ndi Iye, ndipo anali ataona zinthu zochuluka kwambiri za dzanja lake lalikulu lachinsinsi, likupita patsogolo pake ndi kumachita zinthu zomwe Mulungu yekha akanakhoza kuchita. Iye anakhumba kuti amuone Iye tsiku lina, ndipo Mulungu anamuza Iye, Pita, ukeme pa thanthwe. Ndipo atayima pa thanthwe, Mose anamuona Iye akudutsa. Iye anaona nsana wa Iye, ndipo anati, zinkaoneka ngati ndi munthu, nsana wa munthu. Komabe, Iye sanamuone Mulungu. Iye anangoona chophimba cha Mulungu. Baibulo linati, palibe munthu anamuona po Mulungu nthawi iliyonse, koma wobadwa yekhayo wa Atate anamulengeza Iye.
Moses saw him veiled as a man.
Chotero, Mose anamuona Iye adaphimbidwa ngati munthu. Ife tikupeza kuti Yehova wa chipangano chakale anali chabe Yesu wa chipangano chatsopano. Ndipo Dr. Scofield apa, ife tikupeza kuti mau ake akusintha kuchokera maonekedwe. Ife timapeza liwu lakuti emorphe mu Chigiriki, lomwe limatanthauza chosaoneka chinapangidwa kuoneka. China chake chimene sichingathe ife kudziwa kuti chilipo, chikhoza kukhala, sichingakhoze kuoneka, komabe ife tikudziwa kuti chilipo. Ndipo pamene Iye anasintha maonekedwe ake a emorphe, zomwe zikutanthauza kuti Iye anasintha kuchokera kuzauzimu kupita kuzachilengedwe. Ndipo Iye anangosintha chigoba chake mwanjira ina zili ngati sewero. Iye anali akuchita sewero. Ndipo mu Chigiriki pamene iwo ankakhoza kusintha chigoba chawo, mwina mwake sewero limodzi, wosewera mmodzi amakhoza kukhala atachita magawo angapo osiyanasiyana. Ndipo mwana wanga wankazi yemwe ali pano, iwo anali nalo kumene ku sukulu ya sekondari a sewero. Ndipo nyamata mmodzi yemwe ine ndimamudziwa anasewera pafupifupi magawo anayi. Koma iye amapita kuseri kwa stage ndi kukasintha chake, chigoba chake, polinga kuti atuluke, kuti adzatsanzire khalidwe lina. Tsopano, ngati inu mungatenge maulosi a pangano chakale okhudza chimene Mesiya akanati adzakhale, inu mukhoza kufanizitsa izo ndi moyo wa Yesu, ndipo inu mudzakhala ndi ndendende chimene Yesu anali. Iye sanangokhala munthu wamba chabe, Iye anali Mulungu, emorphe. Iye anasinthidwa kuchokera kuchauzimu kupita maonekedwe achibadwa a munthu. Komabe Iye anali Mulungu, ataonetseredwa muthupi, ataphimbidwa ndi munthu, chophimba cha thupi. Ndipo inu muyang'ane chipangano chakale, ine ndikudziwa kuti ine ndikuyankhula kwa omvetsera osakanizika usiku uno, ochokera ku madera osiyanasiyana a dziko. Ndipo ife tili pano kuti tidziwe, kodi ndife chiyani, tikuchita chiyani, kodi ndife chiyani, kodi ife tikupita kuti, chikuchitika ndi chiyani, kodi zonsezi zikutanthauza chiyani. Ndipo tsopano ife tikupeza muno kuti ngati inu amuna achiyuda ndi akazi, ndi aphunzitsi mkachisi, masiku amene apitawo, ngati iwo akanamayang'ana Baibulo, mauneneri, malo mwa miyambo, iwo akanazindikira yemwe Yesu anali. Iwo sibwenza atamutcha nkomwe Iye Belezebule. Iwo sibwenza atamupachika nkomwe Iye. Koma zonsezo zinkenera kusewereredwa. Ilo ndi gawo la sewero. Ndipo iwo anachititsidwa khungu pankhani iyi. Zili ngati ambiri amuna inu akazi muno usiku uno. Mwina mwake muli usinkhu wanga kapena okulirapo pang'ono. Inu mukukumbukira kuno mu America zaka zapitazo kale achi China mbale wanga zomwe zangoyambitsidwa pano. Izo zinabwera malingaliro anga pamene ine ndinali kuyankhula ndi Iye, momwe iwo ankachitira. Iwo samakhoza kuyankhula Chingerezi, ndipo iwo amachapa zovala. Ndipo inu mukapita kochapira zovala kwake kuti mukachapitse zovala zanu. Amuna ochapa achi China amatenga kachizindikiro ndi kukang'amba iko mwanjira ina yake. Inu mumatenga gawo limodzi la chidutswacho, Iye amatenga gawo linalo. Koma pamene iwe ubwerera kudzatenga katundu wako, zidutswa ziwiri zimenezo zapepala zimenera kulumikizana. Ndipo ngati izo sizinagwirizane chimodzimodzi basi, iwe sukanatsanzira izo mwanjira iliyonse, chifukwa Iye amakhala ndi chidutswa chimodzi ndipo iwe umakhala ndi chidutswa chinacho. Ndipo ngati izo zafanana, ndiye iwe umakhala ndi ufulu wotenga zomwe zinali zakozo. Ndiyeno iwe umatenga zomwe zili zako pamene ukhala ndi gawo lina la mgwirizanowo. Ndi momwe monso sikuno pamene ife tili ndi gawo lina la mgwirizano. Pamene Mulungu anamung'amba mwana wake pawiri pa Kavali, natitengera thupilo mwamba kukakhala nsembe ndipo anatumiza mzimu pansi kwa ife. Mmene nthawi ina unkakhala mwa munthu Yesu, Mulungu yemweyo ali mu chophimba usikuno, maonekedwe a mzimu oyera, zidutswa ziwiri zimenezo ziyenera kubwera pamodzi, zikatero ukhala gawo la mgwirizanowo. Mulungu anachita izi kuti azidziwidwa bwino kwa munthu pamene iye anadzipanga yekha munthu. Ine ndinali kuwerenga nkhani zaka zina zapitazo, ndipo mu nkhaniyi inati mfumu yayikulu yolemekezeka ine ndayiwala dzina lake pakali pano. Ine sindimaganiza kuti ndiyankhula za nkhaniyi, iyo mwina mwake ndi nthano, koma iyo ikutitsogolera ife ku mfundo yomwe ikutipatsa ife maziko a zomwe tikufuna kunena. Mfumu iyi inali mfumu yolemekezeka kwambiri komanso yokonda kwambiri anthu ake, mpaka tsiku lina pamaso pa mlonda wake ndi achifumu wake iyo inati, lero mundiona ine kwa nthawi yanu yotsiriza kwa zaka zambiri. Ndipo mlonda wake ndi nduna zake zinati kwa iye, mfumu yabwino, chifukwa chiyani mukunena choncho? Kodi inu mukupita ku dziko la chilendo kwina kwake kuti mukakhale mlendo? Iye anati, ayi, ndikhala ndiri konkuno. Chabwino, anati, ndikupita pakati pa anthu anga, ine ndikupita kukakhala mphawi, ine ndikupita kuti ndizikadula nkhuni ndi chowazira nkhuni, ine ndikupita kukalima nthaka ndi wolimbikira ntchito, ine ndizikadulira mipesa pamodzi ndi iwo amene amadulira mipesa. Ine ndikupita kukakhala mmodzi wa iwo kuti ndikazidziwe bwino zomwe iwo amachita. Ndipo ine ndimawakonda iwo, ndipo ine ndikufuna kuti ndikakhalewo wadziwa bwino kwambiri iwowo pandekha. Iwo sakandidziwa ine, koma komabe ine ndikufuna kuti ndidziwane nawo iwo mwanjira imeneyo. Ndipo mawa wotsatira pamene nthumwi zake, anthu ake onse anamuona iye, kapena iwo amene anali mu nyumba ya chifumu akuvula kulona wake ndi kumuyika iye pansi pa mpando, mpando wa chifumu. Ndipo nkuvula mwinjiro wake ndi kuvala zovala za umphawi, nkutuluka kupita pakati pa anthu wamba. Tsopano, mukanthano kakang'ono ako, ife tikupeza ndiye za Mulungu. Iwo anati kwa mfumuyo, anati, mfumu, ife tikukufunani inu, ife timakukondani inu, ife tikufuna kuti mukhalebe mfumu, koma iye ankafuna kukhala mmodzi wa iwo, kuti aziwadziwa iwo bwinoko, kuti iwo akamudziwe iye bwinoko, kwenikweni chimene iye anali. Izo zikanasonyeza kwa iwo chimene iye anali kwenikweni. Ndipo ndicho chimene Mulungu anachita. Iye anadzisintha yekha kuchoka pakukhala Yehova Mulungu kuti adzakhale mmodzi wa ife, kuti iye adzakhoze kuvutika, iye adzakhoze kulawa imfa, iye adzakhoze kudziwa chimene mbola ya imfa inali ndi kudzatenga chilango cha imfa pa iye mwini. Iye anayika pambali wake kolona wake ndi mwinjiro wake, ndipo anadzakhala mmodzi wa ife. Iye anatsukana mapazi ndi otsikitsitsa, iye ankakhala mahema ndi osauka, iye ankagona mu nkhalango ndi mmisiwu limodzi ndi iwo amene anali osauka. Iye anadzakhala mmodzi wa ife kuti iye adzakhoze kutimvetsa ife bwinoko, ndi kuti ife tidzakhoze kumumvetsa iye bwinoko. Tsopano ine ndikuganiza mmenemo, ife tikupeza kuti kudzisintha iye mwini chimene iye anachita. Ngati inu mungazindikire, iye anabwera mu dzina la ana amuna atatu. Iye anabwera mu dzina la mwana wa munthu, ndi mu mwana wa Mulungu, ndi mu mwana wa Davide. Iye anadzabwera ngati mwana wa munthu. Tsopano mu Ezekieli 2:3, Yehova mwini wake anamutcha Ezekieli mneneri, mwana wa munthu. Mwana wa munthu amatanthauza mneneri. Iye ankayenera kubwera mwa njira imeneyo kuti adzakwaniritse Deuteronomy 18:15, imene Mose anati, Ambuye Mulungu wanu adzautsa pakati panu mneneri wonga ine. Iye sanadzitche konse yekha mwana wa Mulungu,
iye anadzitchula iye yekha mwana wa munthu chifukwa iye ankayenera kubwera molingana ndi lemba. Mubona, iye amayenera kupanga zidutswa ziwiri za mapepala ong'ambika zija uneneri wa pangano lakale ndi khalidwe lake lomwe kuti zidzakhale zofanana ndendende. Chotero iye anabwera mwana wa munthu anabwera maonekedwe amenewo. Ndiye ife tikupeza idachitika imfa yake kuyikidwa m'manda ndi chiulitsiro. Iye anabwera pa tsiku la Pentekoste ngati mwana wa Mulungu, Mulungu mzimu maonekedwe mzimu oyera. Kodi iye amachita chiyani? Iye anali kudzisintha yekha, kudzipanga yekha kudziwika kwa anthu ake maonekedwe osiyana monga mzimu oyera umene uli Mulungu. Iye anabwera kuti adzachite kudutsa mibado ya mpingo ngati mwana wa Mulungu mzimu oyera. Koma muzaka chikwi iye akudzabwera ngati mwana wa Davide kudzakhala pa mpando wa chifumu wa Davide mfumu. Iye anali woti adzatenga mpando wa chifumu wa Davide. Iye ali pa mpando wa chifumu wa Atate tsopano. Ndipo kenako iye anati, iye amene alakika adzakhala ndi ine pa mpando wa chifumu wanga, monga ine ndinalakika ndi kukhala pa mpando wa chifumu wa Atate anga. Chotero iye mu zaka chikwi iye adzakhala mwana wa Davide. Ndi chiyani chimenecho? Mulungu yemweyo nthawi zonse akungosintha chake chigoba chake. Ndine kwa mkazi wanga ndine mwamuna. Kodi inu munazindikira mkazi wa Chisirofonika anati, inu mwana wa Davide ndichitireni chifundo. Iye sanamuvutitse konse iye nkomwe. Iye analibe ufulu womutcha iye chomwecho. Iye analibe dzodzinenera pa iye ngati mwana wa Davide. Iye anali iye ndi mwana wa Davide kwa Yuda. Ndipo tsopano iye anabwera. Koma pamene anamutcha iye ambuye, iye anali ambuye wake. Iye iye analandira chimene iye anachipempha. Tsopano monga iye akungo zisintha yekha. Tsopano mnyumba yanga ndine anthu atatu osiyana-siyana. Mnyumba yanga mkazi wanga ali ndi zodzinenera pa ine ngati mwamuna wake. Mwana wanga wamkazi kunja uko alibe chodzinenera chilichonse pa ine ngati mwamuna wake. Ine ndine bambo ake ndipo mdzukulu wanga wang'ono apo ndina gogo wa amuna kwa iye. Kotero iye alibe ufulu wonditcha ine bambo. Ine sindine bambo ake. Mwana wanga wamwamuna ndi bambo wake. Ndine agogo ake, koma ndikanali munthu yemweyo. Ndipo Mulungu zomwe iye amachita, iye amangodzisintha yekha kuti adzakhale kwa kambado kameneko kuti akadzizindikiritse yekha kwa anthu amenewo. Ndipo ndi chimene ife tadzera pano kuti tidzafufuze usiku uno. Ndi manjira yanji yomwe Mulungu akuyenera kudzidziwitsa yekha kwa anthu awa ndi munthawi ino? Iye amasintha chigoba chake, iye amasintha machitidwe ake, koma iye samasintha chikhalidwe chake, iye samasintha kake kachitidwe kake. Iye amangosintha chigoba chake kuchokera kuchimodzi kupita kuchinzake. Iye amachita zimenezo kuti adzulule yekha momveka bwino kwa anthu kuti iwo akhoze kudziwa yemwe iye ali ndi chimene iye ali. Mu Ahebri 1 timawerenga kuti Mulungu munthawi zamakedzana ndi mbira zosiyana-siyana ankayankhula ndi makolo kudzera mwa aneneri, koma masiku otsiriza ano kudzera mwa mwana wake Yesu. Tsopano aneneri Yesu anati pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, iwo anali milungu. Inu mumawatcha iwo milungu amene mawu a Mulungu anadza kwa iwo. Ndipo malemba sangathe kuswedwa. Iye anatero anati, inu mungamutsutse bwanji iye ndiye pamene iye ali mwana wa Mulungu? Mukuona mawu a Mulungu amagawikwira kwa mbado uliwonse chimene iwo ati adzakhale. Ndipo Yesu anali kukwaniritsidwa kwa maulosi onse. Mwa iye munali chidzalo cha umulungu mthupi, izo zinali mwa iye. Iye anali mmodzi yemwe anali mwa Yosefe. Iye anali mmodzi amene anali mwa Eliya. Iye anali mmodzi amene anali mwa Mose. Iye anali mmodzi amene anali mwa Davide mfumu yokanidwa. Anthu ake omwe anali atamukana iye monga mfumu. Ndipo mmene amatuluka kunja kwa bwalo, munthu wang'ono wosautsika akukwawa pozungulira. Sanalikonde lake, boma lake, kachitide kake, ndipo iye analavulira pa iye ndipo mlonda anasolola lupanga lake anati kodi ndisiye mutu wa galo ameneyo pa iye akulavulira mfumu yanga ndipo Davide mwina mwake asakuzindikira zimene ankachita pa nthawiyo koma anadzozedwa ndipo iye anati msiyeni iye yekha mulungu amuza iye kuti achite zimenezi ndipo iye anakwera pamwamba pa phiri nalilira pa Yerusalemu mfumu yokanidwa koma inu munazindikira zaka 100 pang'ono kuchokera pamenepo mwana wa Davide akulavuliridwa mu misewu ndipo anali pa phiri phiri lomwero akuyangʼana pansi pa Yerusalemu mfumu yokanidwa ndipo anafuula Yerusalemu ndikangati ndingakufungatire iwe monga nkhuku ifungatira koma iwe sukufuna iye sanasinthe chikhalidwe chake chifukwa Hebrews 13:8 amati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse Mulungu anasadulika thupi kuti adzafe kuti adzatiwombole ife kutchimo ndi chifukwa chake iye anadzisintha yekha kudzakhala munthu ife tikuona mu Yohane woyera 12:20 Agriki analata amva za iye tsopano palibe munthu angakhoze konse kumva za iye kupatula mtima wawo utatentha kuti amuone iye monga Yobu ndaneneri yakale iwo onse ankafuna kuti amuone iye chotero mgiriki uyu anabwera kudzamuona iye iwo anabwera kwa Filipo amene anali wa ku Bethsaida anati bwana ife tikufuna timuone Yesu agiriki ankafuna kumuona iye koma iwo sanathe kumuona iye chifukwa iye anali mkachisi wa umunthu wake mulungu anali mwa Khristu akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini tsopano ife tikupeza kuti mu izi agiriki awa sanakhoze kumuona iye ndipo zindikirani mawu omwewo amene yesu ananena kwa iwo pambuyo pake iye anati pokhapokha njere ya tirigu itagwera mthaka nkufa iyo imakhala yokha mwakuyankhula bwina iwo sakanatha kumuona iye mukusinthako muchigoba chimene iye analimo pamenepo chifukwa iye anali adaphimbidwa mu thupi la munthu koma pamene njere ya tirigu iyi inagwera mu nthaka ndiye iyo ikanadzabala mitundu yonse iye anatumizidwa kwa ayuda ndi thudi pa nthawi imeneyo koma njere iyi ya tirigu iyenera kugwa mulungu wophimbidwa mu thupi la munthu wobisika kwa osakhulupirira koma akuwululidwa kwa okhulupirira mu Yohane 1 pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anali mulungu ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu ndipo ife tinamuona iye wobadwa yekha wa Atate wodzaza ndi chisomo tsopano pachiyambi panali mawu mawu ndi ganizo lofotokozedwa pachiyambi iye sanali mulungu mkomwe tsopano mawu athu achingerezero mulungu amatanthauza chinthu chopembedzedwa ndizosokoneza bwanji kumalingaliro inu mukhoza kumupanga wina wake kukhala mulungu inu mukhoza kuchipanga chilichonse kukhala mulungu koma mu chipangano chakale mu Genesis 1 pachiyambi mulungu mawuwa amagwiritsidwa ntchito Elohim Elohim amatanthauza mmodzi wokhalapo yekha ndi osiyana bwanji mawu akuti Elohim ndi mawu athu akuti mulungu Elohim amatanthauza mmodzi wokhalapo yekha sitingakhoze kukhala wokhalapo okha sitingakhoze kukhala amphamvu zonse amphamvu opezeka paliponse odziwa zonse Elohim uyo akufotokoza zonse izo ife sitingakhoze kukhala chimenecho mtengo umene mmaupanga kukhala mulungu kapena nyumbayo tizokhalapo zokha chotero mulungu pachiyambi anali moyo mmodzi wa muyayayo mwa iye munali zikhumbo ndipo zikhumbo zimenezo zinasandulika mawu ndipo mawu anadzasandulika thupi yesu anali muomboli ndipo kuombola kumatanthauza kubweretsanso ngati iye ayenera kuti achipezeretse icho chiyenera kuti chinali kwina kwake kuti chibwezeretsedweko chotero inu mukuona anthu onse sadzakhoza konse kuziona izo chifukwa anthu onse sanali pachiyambi mu malingaliro a mulungu mukuona yang'anani pa nsembe pamene iwo anamuona iye akudzifotokoza yekha ndendende ndi mawu chimene iye anali iwo anati ndi belezebule izo zinasonyeza kumene chikhalidwe chawo chinali izo zinali mulingaliro la makono la tsikulo koma pamene hule wa ng'ono yemwe iye anakomana naye pa chipata ndipo namuuza iye namsonyeza chizindikiro chake cha umesiya pomuuza iye zomwe iye anali atachita bwanji iye anati bwana ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri ife tikudziwa mesiya pamene iye abwera iye adzatiuza ife zinthu zonsezi iye anali kumuzindikira iye ngati mesiya wodzozedwa uyo chifukwa iye anakwaniritsa zoyenereza za lemba kodi inu simukuona zidutsa ziwiri zapepala zinali kubwera pamodzi iye ife tikudziwa kuti pamene mesiya azadza tsopano mulungu mwina mwake anachita kukweranitsa ichi ndi icho kuti apeze kulira kwina kwake uku kwa belu monga woumbayo. Koma pamene Yesu anakotoloka anati, ine ndine iye amene ndikuyankhula ndi iwe. Panalibepo zoyankhula zakuti Belezebule. Iye anasiya mtsuko wake, anathamangira ku mzinda ndipo anakati, bwerani mudzamuone munthu yemwe wandiwuza ine zinthu zomwe ine ndazichita. Kodi uyu si Mesiya amene mukuona? Tsopano chiyani chinachita izi kuyika lemba lakale ndi chokuchitikira chimene Yesu ankapereka kwa iye kodi chinachita chiyani izo zinapanga Mesiya ndipo kodi inu munazindikira mwansanga machimo ake anakhululukidwa chifukwa pachiyambi iye anali wokhoza kuwomboledwa chifukwa iye anali mukuganiza kwa Mulungu pachiyambi chotero izo zinamuwombola iye kapena zinamubwezeretsa iye pamene iye anaona lemba lofotokozedwa ali kuonetseredwa la Yehova chimene iye anali chimene iye ali tsopano pamene Yesu anabwera ngati iye akanabwera ndi uthenga wa Nowa izo sizikanagwira ntchito kuti amange chombo ndi kuchandamitsa izo sizikanagwira ntchito koma Nowa ameneyo anali gawo la Mulungu. Iye anachita mwanjira ya chilendo chifukwa iye anali wachilendo ndipo uthenga wake unali wachilendo chifukwa anali mawu akuonetseredwa. Iye sibwenza anabwera ndi uthenga wa Mose chifukwa iwo suka anagwira ntchito. Mose anali Mulungu mugawo akuonetseredwa. Iye anali mawu ofotokozedwa aola limenero. Koma Yesu sakanakhoza kubwera mu zimenezo. Baibulo silinanene kuti iye akanadzabwera mwanjira imeneyo. Koma pamene iye anabwera anaonetsera ndendende monga chipangano chinali chitanena kuti iye akanadzaonetsera. Iye onse amene anali okhoza kuwomboledwa kubirira iwo chifukwa iwo anali maganizo a Mulungu. Zikhumbo za iye pachiyambi zinasandulika thupi ndizokhoza kuwomboledwa ndipo zinabweretsedwanso kwa Mulungu. Onse amene anamulandira iye kwa iwo anawapatsa iye mphamvu yakukhala ana a Mulungu chifukwa iwo anali wokhoza kuwomboledwa. Iwo anali kuyambira pachiyambi mukufotokozako. Ngati ife tingayime apa kamphindi ngati zingakhale zotheka ndi kuganizira za izo sikulu za uthenga wa olali malingaliro ofotokozedwa a Yehova asanakhazikitsidwe maziko a dziko lapansi ife limauzidwa mayina athu analembedwa pa bukhu la moyo wa mwana wa nkhosa. Ndiye ife tikhoza kuona mbali ziwirizo monga ine ndikanenera poyamba chifukwa chimene imodzi imakhala yosamvetsetseka kwa inzake izo ziyenera kukhala mwanjira imeneyo. Zinali chomwecho nthawi zonse izo nthawi zonse zakhala zili mwanjira imeneyo ndipo izo nthawi zonse zidzakhala mwanjira imeneyo. Iye anali mawu ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Tsopano Mulungu mu mbuyo masiku a chipangano chakale ife tikupeza kuti iye atatha kuonekera kwa anthu ake maonekedwe osiyanasiyana iye anadziphimba yekha kuseri kwa zikopa zakale za akatumbu. Mulungu kubisala kuseri kwa zikopa za akatumbu pa mpando wake wachifundo ife tikupeza kuti momwe kuti Solomoni pamene iye ankapereka kachisi wa Ambuye ndipo zikopa za akatumbu izi zinali kulendewera pamenepo chophimba momwe iye anadzabweramo ngati lawira moto ndi ngati mtambo ndipo anapita kuseriko ndipo anakadziphimba yekha kwa dziko lakunja. Koma mwachikhulupiriro Israeli ankadziwa kuti iye anali kuseri kumeneko. Iwo ankadziwa kuti iye anali kumeneko mosalabadira zimene ali Yesu amayi wachikunja akanata azinena. Iye anabisidwa kwa wosakhulupirira koma wokhulupirira mwachikhulupiriro ankadziwa kuti iye anali kumbuyo uko. Iwo anali ndi chifundo ndipo iye anali pa mpando wake wachifundo chimene chinali chinsinsi chachikulu. Inu mukudziwa muchipangano chakale kukalowa kuseri kwa khungu limenero imakhala imfa. Tsopano kukhala kuseri kwa ilo ndi imfa. Tawi imeneyo kukalo wangu ulemelero wake imakala infa. Soma na kukala kutari ndu ulemelero wake ndi infa. Zimeneza zinajidiga ndi tudi paku ngambiga kwa jo pimba pa kavari. Mene jo pimba jina ngambiga. Jo pimba jagari. Soma na kukala kunja kwa kukala kwa wake ndi infa. Ntawi imeneyo kukalo wangu kukala kwa wake imakala infa. Mugona izo zima sinta mbuyo ndi mtsogolo. Ndipo ili mwenye nilakubeza lemba kutimuone tsiku limene ife tiku kalamo. Sobano, pamene jo pimba jina ngambiga pa kavari, mpando wajifundo unadzabwera pa mbala mbanda. Kwa majina jitika ndichiani, iwo nari ukulendewera pa kavari, ukuka mumagazi. Monga mamwe iwo ankatengera magazi chaka ndi chaka pakuyeretsa kwa malo opatulika ndi kugonketsera kwa pa mpando wachifundo. Pamenepo, Mulungu ndi kugunda kwake kwakukulu kwa mphamvu kwa mphezi. Anang'amba chophimba chakale chakatupu kuyambira mwamba mpaka pansi. Ndipo mpando wachifundo unadzabwera pa mbala mbanda. Mwana wangosa weni weni, woona wa Mulungu analata pachikidwa pa mbala mbanda pa Calvary. Mpando wachifundo weni weni. Pamene Mulungu analata lipira mtengo iye mwini, ndipo kudzakhala mmodzi wa ife, ndipo anali akadzionetsera yekha ngati munthu kuti azidziwana nafe ndi ife kuti tizimudziwa iye.
The mercy seat was in plain
Mpando wachifundo unali uli pa mbala mbanda kwa Israeli yense pa tsiku lija la chitetezero.
But alas, the traditions
Goma kalanga, miyambo ya mogolo ampingo mutsiku limenero inali nayo. Ma miyambo yao anilada upimba mpando wachifundo na kwa anthu. Bali iwo akanalidziwa lemba, chidutswa chilichonse chikanabwera monga chinkachitira chidutswa cha Chichina. Uneneri wa chipangano chakale ukanadzakwaniritsidwa, ndipo zinali momwemo. Ndipo ngati iwo akanaphunzitsidwa lemba, iwo akanadzaona mpando wachifundo, monga Mose ananena apa kuti mpaka lero iwo aphimbidwa. Icho chikanalipa mitima yawo, iwo sakuona iwo. Koma iye anali Mulungu kuzunzika ndi chitetezero. Iye anali mpando wachifundo weni weni utayima kuonekera. Monga tinayimbira nyimbo, onani tamuonani iye pa mbala mbanda, ndi uyo apo mgonjetsi wamphamvu. Popeza iye anang'amba chophimba pakati. Mwaona iye anabwera mpando wachifundo atapachinjika poonekera kwa osonkhana. Koma iwowo pokhala kuti anali pansi pali ngalilo lotchuka. Sopano amuna ndi akazi ndi nthumwi za msonkhano waukulu uno, ine ndikufuna ndinene izi mopanda kulemekeza munthu, koma molingana ndi masiku ano, molingana ndi zomwe ife tadzera pano lero. Ine ndikuopa kuti miyambo ya makolo, makolo ampingo, yabisa izi kwa anthu ochuluka kwambiri. Yambira pamene mzimu oyera unabwera mʼmasiku atsikizano, monga kunaloseredwa. Ndipo chophimba cho chinang'ambidwa. Anthu ambiri akuyesetsa kukangamira ku miyambo ya makolo awo. Ndipo ndi chifukwa chake iwo akulephera kuti achione chisangalalo chopitirira ichi ndi mtendere ndi zinthu zimene mpingo uli nazo lero. Komabe izo zili pa mbala mbanda kwa iwo amene amakhulupirira. Iye anawabisa mawu, mawu olonjezedwa a tsiku lino. Tsopano miyambo yapanga chophimba. Iwa manena kuti masiku azo zizwitsa anapita. Mwamuna anayankhula ndi ine njonda yabwino yotukuka mu Tucson, Arizona, kumene ine ndimakhala. Ine ndinali ndi msonkhano ku Ramada. Ndipo ife takhala tikuyankhula ku msonkhano wa amuna azamalonda kumene Ambuye Yesu anabwera ndi kudzachita zinthu zazikulu. Ndipo njonda ya Chikhristu iyi inadza kwa ine. Ndipo iye anati, mtumiki wa mpingo, munthu wabwino. Ndipo iye anati,
Brother Branham, you are trying to
Bale Branham, inu mukuyesera kuonetsera kwa anthu mʼbado wa utumwi. Iye anati, ndipo pamene mʼbado wa utumwi unatha. Ndipo ine ndinati, ine ndikukupemphani inu mʼbale wanga, mundionetse ine pamene mʼbado wa utumwi unatha mulemba. Ine ndinati, mʼbado wa utumwi unayambira pa tsiku la Pentekoste. Ndipo watero, Petro anati, pa tsiku la Pentekoste,
The promise is unto you
lonjezo lili kwa inu, ndi kwa nanu, ndi kwa iwa kutani, ngakale onsa mena mbuye mungu watu adzawa itana. Kodi iwo unatariti. Gari mungu wangu itana ape, ndiye kuti mbado wa utumwi ukadali nkati. Ndipo chotero, ndipa mena andu hama esera mwa pipa andu hambiri maso. Ndi miyambo yao ya kuru, monga zina lili mtawi mene. Ndipo inu mungulepera kuti muone chifukwa chimene anthu ali wokondwa kwambiri, ndiwo atengeka kwambiri. Ndipo ndipo misonkhano iyi ndiyo samvetseka chomwecho, chinthu cha chilendo chomwecho. Wanthu ena ndi chifukwa chakuti iwo amaona kuboreza kudutsa zotchinga zimenezo. Iwo amaboreza kudutsa zotchinga zimenezo. Kukalowa mukhalapo kwa Mulungu. Mene iwo amakaona lonjezo loonetseredwa la ola lino likuonetseredwa pamaso pa anthu. Iwo amakaona zimene Mulungu analonjeza. Mu Yoweli 2:28 iye analonjeza kuti mumasiku otsirizano padzakhala mvula ya masika ikutsanuliridwira pa anthu. Masiku otsiriza. Ine ndikuganiza liwu la Chigiriki pamenepo ndi kenosi, limene limatanthauza kuti iye anadzikhuthulira yekha. Onse limomwe ife tinganenere ngati kuti china chake chinali mkati mwa wina wake, chimene iye anachikhuthula. Koma iye anadzitsanulira yekha mmenemo. Iye anasintha enmofe yake. Iye anasintha kuchoka kuchimene iye anali kupita kuchimene iye ali. Iye samasintha konse chikhalidwe chake. Koma pa tsiku la Pentekoste iye anadzisintha yekha kuchoka kukukhala mwana wa munthu kudzakhala mwana wa Mulungu. Iye anabwera osati ndi anthu. Iye anabwera mwa anthu, mwaona, Mulungu yemweyo kuti adzapitirize utumiki wake mu mbado waukulu uno. Iye analosera mu Baibulo kuti lidzafika tsiku limene silidzakhala usana kapena usiku, koma mu nthawi ya kumadzulo kuyenera kudzakhala kuwala. Tsopano dzuwa mwa jogalafe limatulukira kumawa ndi kukalowa kumadzulo, ndi dzuwa lomwero nthawi zonse. Tsopano pamene mwana MWRNR anadzulula yekha mu maonetseredwe a mawu olonjezedwa kwa Israeli, anthu akumawa. Ife dakhala tili ndi tsiku la chimbuzi. Ife dakhala tili nako kuwala kokwanira mwaokonzanso ndiyena otero kopangira matchalichi ndi zipembedzo ndi kujoina izo ndi kubweramo ndi kupyopsona ana ndi kukwanitsa okalamba ndi kuyika mmanda akufa ndi zina zotero ndi kumakhala mutchalichi. Koma nthawi ya kumadzulo kudzakhala kuwala. Iye anati mu nthawi ya kumadzulo ndipo palibe lemba lomwe lingaswedwe. Ndipo MWRNR yemweyo amene anadzitsanulira yekha kenosi pa tsiku la Pentekoste analonjeza kuti adzachita chinthu chomwecho mu nthawi ya kumadzulo. Mukuona, ndizo molingana ndi lonjezo. Bweretsani chidutswacho pamodzi, muyang'ane zimene zikuchitika, ndipo muone zimene iye analonjeza. Mukatero mudzaona pamene ife tili. Bweretseni chinthucho pamodzi, inu mukhoza kuona kuvundukulidwa kwa wamkulu uyu ndi wamphamvu uyu. Miyambo yawachititsa anthu khungu kachiwiri ku zinthu zazikulu izi zimene zinaloseredwa. Mose pamene iye anatsika kuchokera mphiri limene linali pa moto ndi kokongola bwanji kufotokoza kwakeko. Mose adapita ku Igupto ndipo anakawawuza makolo a mpingo kuti Ambuye Mulungu anali atamuchezera iye mu dzina la Ine Ndine. Dzina limenero ndi tensi ya lero, osati ine ndinali ndidzakhalapo koma ine ndine. Nthawi zonse yemweyo, yemweyo dzulo lero ndikwa nthawi zonse. Iye ndi tensi ya lero. Iye izi zikufanana ndi Ahebri 13:8. Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndikwa nthawi zonse. Iwo akadali mawu oloseredwa ndipo osonkhana amene anali oti adzalumikizana ndi mawu amenewo chokuchitikira cha tsiku lino. Okonzanso anali nazo izo. Oh, koma ilili tsiku lina. Taonani tsiku limene ife tikukhalamo. Chimodzimodzi monga momwe iye sakanakhoza kubwera masiku amene iye anabwera pa dziko lapansi mu mwanjira imene Mose anadzera kapena aliyense wa aneneri anadzera, izo sizinaloseredwe. Ndipo masiku otsirizano zinaloseredwa kudzabwera mwanjira iyi. Izo sizingakhoze kubwera maonekedwe a chisimutso cha Luther. Izo sizingakhoze kubwera mwa maonekedwe a chisimutso cha Wesley ndi ola lobwezeretsa. Ndi nthawi yakuti ziyenera kubwerera kukwala kwa mwana wapachiyambi. Wapachiyambi. Oh, momwe ife tingakhoze kuwayala malemba amenemo pa zimenezo. Ndipo inu asa Mulungu. Ndi gawo liti la dziko limene inu mukuchokerako. Inu mukudziwa kuti izo nzona ndi lonjezo. Ndicho chimene chimawapangitsa anthu kukhala osamvetseka kwambiri. Ndizo zimene zimawapangitsa osamvetseka momwe inu mumawatchulira iwo. Ndi chifukwa chakuti iwo ndi chotchinga chatsengulidwa kuchoka ku miyambo. Ndipo iwo akuwaona iwo. Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mukuona? Ndilo lonjezo la Mulungu. Ndipo ife sitingakhoze kupita motsutsa izo. Chifukwa malemba sangakhoza kuswedwa. Inde, ife tikupeza kuti iye analonjeza izo. Iye anadzitsanulira yekha mwa anthu ake. Ndipo iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse.
Mose,
atatha kupita ku Egupto ndi kukanena izi, atatero atati anatsimikizira uthenga wake pakubwera pa phiri la Sinai, mlawira moto lomwe lija, ndipo anadzayatsa moto phiriro. Kodi ife tinazindikira amene iye anamupatsa iye lonjezo, iye anamubweretsa iye ndi mawu. Iye anali nawo malamulo, ndipo kuti akhale ndi lamulo ili, iye anali nalo. Malamulo anali mawu. Mawu anali asanabwerebe kwa anthu. Chotero, mawu nthawi zonse amadza kwa mneneri. Ndipo iye anali mneneri wa ola limenero. Monga Yesu anali mawu. Yohane anali mneneri. Ndipo Yesu anabwera kwa iye madzi. Chifukwa mawu nthawi zonse amadza kwa mneneri. Mopanda kulephera. Mukuona? Mau amadza kwa izo. Chotero Mose, mau anabwera kwa iye, malamulo. Ndipo iye anali nawo iwo. Tsopano bwanji, mau asanaberekedwe ndi kuonetseredwa, Mose ankayenera kuphimba nkhope yake, pakuti mau anali asanaonetseredwe kwa thunthu. Iwo ankadziwa kuti china chake chinali chitachitika. Koma iwo sankadziwa chimenecho chinali. Bangula ndi kubingula. Mpaka iwo anati, msiyeni Mose ayankhule, ndipo osati Mulungu. Ndipo Mulungu anati, chabwino, ine ndichita zimenezo. Yambira pano, ine sindidzaonekanso monga chonchi. Ine ndidzawatumizira iwo mneneri. Chotero iyadza, ine ndiziyankhula kudzera mwa mneneri wanga. Tsopano ngati Mose ndi lamulo la chibadwa, monga Paulo mwa Korinto wachiwiri apa, waulula kwa ife, ankachita kuphimba nkhope yake ndi chachilengedwe. Ndimochuluka bwanji cha uzimu chochichi chidzakhale cha ulemerero ndi chophimbidwa kwa osakhulupirira, icho chisanaonetsedwe kwa iye. Ndipo chuluka bwanji iwo akanamutcha Mose anali wosamvetseka. Ndipo chuluka bwanji iwo ati adzakutcheni inu amene mwaboleza kudutsa chophimba walowa kupita mulawira moto mwatulukako ndi mdalitso. Ndipo tsopano inu mwaphimbidwa. Anthu sangakhoze kuona zimenezo. Iwo sangakhoze kuamvetsa iwo. Ngati chachibadwacho chinali cha ulemerero, mochuluka bwanji chili chidzakhale cha uzimucho. Ngati chachibadwa chimene chinali ndi mathero kwa icho chikanati chidzakhale cha ulemerero, ndimokwesera bwanji ichi chimene chilibe mathero kwa icho chidzakhala cha ulemerero. Koma apobe iwo ndi ophimbidwa, iwo ndi ophimbidwa osati kwa okhulupirira, koma kwa osakhulupirira. Iye sangakhoze kuwaona iwo. Mulungu nthawi zonse amadziphimba yekha kwa osakhulupirira. Miyambo imabisa izo, monga iwo ankachitira nthawi imeneyo. Iwo akuchitanso izo lero. Chimenecho chinali chophimba cha uzimu chimene ife tili nacho tsopano. Pamene chophimba cha chibadwa chinali, iwo amatsimikiziridwa ndi mneneri ndi mawu olembedwa. Wonenera mmodzi amene amabwera ndi mawu olembedwa kuti akawapange iwo kumveka. Iwo ankadziwa kuti mawu anali pamenepo, koma iwo sankadziwa chimene iwo ankatanthauza. Ndipo Mose ankawapangitsa iwo kumveka. Iye ankati, lamulo limanena ichi. Ndipo ichi ndi chifukwa chake. Iye ankawapanga iwo kumveka. Ndipo iwo asanapangitsidwe kumveka, iwo ankaphimbidwa. Ndipo chomwechonso izo zili lero. Ophimbidwa kwa anthu. Mpaka kuti iwo amaululidwa ndi kupangidwa omveka kwa anthu. Mulungu. Mulungu wamphamvu adaphimbidwa mu nofu wa munthu. Mawu. Zindikirani. Zolano ife tikupeza kuti iwo anabisidwa kwa osakhulupirira, koma amaululidwa kwa okhulupirira. Zindikirani, Mose ankalowa mulawira moto ili yekha, Palibe amene akanatha kupitako ndi iye. Sizinali choncho. Izo kodi zimenezi zikuyankhula chiyani kwa ife? Kuti inu simubwera mu izi mwakujoina gulu la Chipentekoste. Mukuona iye sanaulule konse izi kwa gulu. Iye analula izo kwa munthu payekha. Ndipo umoti pomwe zilili lero. Inu mukuti ndine wa mpingo. Ine ndi wa ichi. Kwa mazimenezo sizingagwire ntchito. Mugona, ndipo kuti aliyense ayesere kumutsatira Mose kuti atsanzire zimenezo imakhala imfa ndipo izo zili chomwecho lero imfa ya uzimu ukayesera kuti utsanzire ndicho chimene usiku uno ife tikulowamo pali kuuka pakati pa magulu kufanizitsa kwa chithupithupi wina wake kuyesera kuti achite monga iwo ndi kumakhala moyo wosiyana akhoza kumwa kusuta akazi akhoza kukhala moyo uliwonse kwambiri mwa njira iliyonse yomwe akufuna ndi monga dziko ndi kumakhala ku nyumba ndi kumaonera televizhoni ndi zinthu za mdziko ndipo kumadzitchabe okha achipentekoste iwo akuyesera kutsanzira chenichenicho izo sizinaululire mkomwe kwa iwo apobe pamene iwo aululire ndi cha ulemerero ndipo china chake chimachotsa izo mwa inu pamene inu mukuyenda mkati imenemo inu mumadzakhala chophimba ndizo izo basi sizingagwire ntchito ndipo kuwatsanzira iwo imakhala imfa chophimba cha Mose iye anali mawu amoyo kwa anthu ndipo lero anthu amene aphimbidwa ali chinthu chomwecho iwo ndi akalata olembedwa owerengedwa ndi anthu onse osati kalata yatsopano koma kalata imene yalembedwa ikuonetseredwa ndi iwo amene amakhulupirira mawu ndi lonjezo la tsiku lino kuti Mulungu akutsanulira mzimu wake pa mnofu wonse ndipo ndiwo akalata olembedwa ndipo pamene munthu ayesera mwachithupi kutsanzira izo izo zimamubwerera moyo wanu umasonyeza chimene inu muli nthawi ina kunali mnyamata iye anali atalowa mu vuto lina iye anali mnyamata wabwino koma iye anapita ku khoti ndipo woweruza anati ine ndakupeza iwe wolakwa ine ndiyenera ndikakulange iwe mndende moyo wako wonse iye anati ine ndikufuna kudzimba ndekha mlandu iye anati ine ndikufuna kulowa mu kaundula wanga iye anati iwe ulibe kaundula kaundula wako ndiye amene wakutsutsa iwe ndipo umo ndipomwe zilili lero chifukwa chimene mpingo sunapite patsogolo pamene ukanachitira ndi kaundulayo ndi moyowo ife tiyenera kukhala odzipereka mochuluka ife tiyenera kukhulupirira mawu aliwonse a Mulungu ife tiyenera kufunafuna mpaka mawu amenewo atapangidwa kukhala enieni kwa ife mukuona kaundula ndiyemwe amatilepheretsa ife kukalowamo koma nthawi ina kuti mutulukemo mukhwekhwe ili mubwalo la milandu lomweli mnyamata aya analibe ndalama iye saka anatha kulipira izo chindapusacho chinali mu zikwi za madola koma iye anali ndi mchimwene wake wamkulu yemwe anabwera ndi kudzamulipirira iye zimenezo tsopano ife tili naye mchimwene wamkulu Yesu mwana wa Mulungu ndipo iye anabwera kuti adzatilipirire izo ngati ife tilangokhulupirira izo ndi kukhala wokhoza kulowa mu chophimba ndi iye monga iye ndi Mose wathu Yesu ndiye Mose wathu walero Mose adaphimbidwa anali mawu amoyo kwa anthu lero Yesu waphimbidwa ndi mawu amoyo kwa anthu amene Yesu mu mpingo zimoyera mwana wa Mulungu mwa anthu akuulula mawu malonjezo la tsiku lino wapanga iwo kukhala ndendende basi chomwechonso tsopano
And remember, Moses did this.
Ndipo kumbukirani, Mose anachita izi. Ndipo anaonetsera izi, osati kwa dziko lonse, koma kwa anthu a mu Exodo, gulu limodzi lokhala anthu. Amenewo anali iwo omwe anatuluka mu Exodo. Ndipo lero mzimu woyera maso pa anthu amene amati machiritso a uzimu siwolondola pamene ndinali kufunsira dokotala anandiyitana ine tsiku lina zadona wang'ono pakhala pali milandu inayi kapena isanu pamenepo atagona pasonga ya imfa maola operekeza ndipo mzimu woyera unawachiza iwo adokotala amazifunsa izo iye anati kodi izi zingatheke bwanji iye anati ine ameneyo ndi wodwala wanga ine ndinati zinali koma tsopano zinali za Mulungu iwo womumvera wake tsopano mukuona ndipo chotero inu mukuona chomwe chinthucho chili kuti Mulungu akuyitanira Exodo kuti abwere kuchokera kuseri kwa chinsali chotchinga cha thupi amene amayesera kutsanzira yemwe amayesera kujoina mpingo osati Methodist, Baptist, Presbyteria pamodzi, koma mipingo ya Chipentecost. Ndi nkhani ya munthu payekha payekha. Ndi iweyo ndi Mulungu. Iwe uyenera kuti ulowemo, osati gulu lanu, osati mpingo wako, osati abusa ako, koma ndi iweyo amene uyenera kuti ulowemo. Ine ndikufuna kuti inu muzindikire khalidwe lina la Mose. Amene iye anatuluka, komabe okhala mneneri, okhala munthu wamkulu yomwe iye anali. Pamene iye anatuluka ndi mawu, anthu anaona kuti iye anali atasinthidwa. China chake chinali chitachitika kwa iye. Pamene iye anatulukira ndi mawu otsimikizidwa a ola limenero, malamulo, iye anali munthu wosinthika. Ndipo chomwechonso inu mudzakhala. Pamene inu mubwera kuchokera kuseri kwa chophimba cha munthu icho chimene chingaseke pa msonkhano monga uwu. Munthu uyo yemwe angapunthwe tamachiritso auzimu ndi kunena kuti masiku azozizwitsa anapita mwatsika kuchokera kuseri kwa chophimba cha umunthu pamenepo chophimba cha miyambo ndipo aliyense azadziwa kuti china chake chachitika kwa inu monga mʼbale wathu olemekezeka Jim Brown ine tikulingalira achipresbyteria ambiri akudziwa kuti china chake chinachitika kwa iye chifukwa iye anabwera kuchokera kuseri kwa chophimba cha mwambo iye anaona china chake mwa anthu chimene chinamukopa iye ndipo iye anatulukira kuchokera kuseri kwa chophimba chabwino inu pamene inu mutulukira kuchokera kuseri kwa chophimba inu mudzakhala poonekera kwa thunthu kwa anthu pamenepo mwakuti wakhoza kuona kuti china chake chachitika kwa inu mawu ophimbidwa kwa osakhulupirira koma poonekera kwa thunthu kwa okhulupirira Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndiye anali Mulungu masiku amenewo anali Mulungu mwa munthu mwana wake Yesu Khristu ife tikukhulupirira zimenezo osati mneneri chabe osati munthu wamba chabe munthu wamba uyo anali Mulungu mwa Khristu Mulungu mwa munthu chidzalo cha Mulungu mthupi mwa munthu Mulungu mwa munthu sopano ndi Mulungu mwa anthu chidzalo cha Mulungu Mulungu mthupi mu mpingo wake wonse akudzionetsera yekha kukwaniritsa mawu ake sopano ife tikupeza Mulungu mibado yonse wakhala ali ndi khungu pa iwo iye Mulungu wakhala akubisika kuseri kwa chophimba zikungu andikumbutsa ine zakankhani kakang'ono kamene kanachitika kumwera ndipo kotero kunali khomo la Chikhristu ndiyeno pa khomo la Chikhristu ili iwo ankakhulupirira Mulungu ndipo iwo ankaganiza kuti Mulungu ankawatetezera iwo kumavuto onse ndipo chimene iye amachita ndipo iwo anali ndi junior wang'ono nyamata wang'ono pafupifupi usinkhu wa zaka 7 kapena 8 ndipo iye ankapita ku Sunday school ndipo anali nyamata wabwino kwambiri koma iye ankachita mantha ndi mkuntho makamaka pamene mphenzi ikung'anima ndipo ine ndinanena izi kwa mwamuna tsiku lina pamene chidutswa ichi chinabwera chokhudza munthu uyu kuti wachiritsidwa mtumiki yemweyu anati iwo amakupangani inu Mulungu mbale Branham chabwino iye anali wotsutsa kotero ine ndinaganiza kuti ine ndingokhala ngati ndingozisiya izo pang'ono pokha osati kuti ndimupweteke inu mukudziwa koma basi mokoma ndinati kodi zimenezo zili kutali kwambiri ndilemba kuti zikhale zimenezo mukuona ine ndinati ayi sichoncho ine ndinati chifukwa Yesu ankawatcha aneneri Mulungu mukuona uko nkulondola Mulungu ndipo iwo amati chabwino anthu inu mumayesa kutenga malo a Mulungu izo sizili kutali kwambiri ndizo ndendende chimenezo zili ndizo chimodzimodzi Mulungu agonetseredwa muthupi chimodzimodzi monga iye analonjezera banja laling'ono ili ife tikulipeza ine ndinamuwuza iye nkhani yaing'ono iyi ndimwe yabwera mmalingaliro mwanga pakali pano kuti usiku wina kunabwera namondwe ndipo amayi anati kwa junior anati tsopano iwe upite mmwamba mwana ndipo ukagone anati amayi ine ndikuchita mantha iye anatero palibe chomwe chidza kupweteka iwe kwera mmwamba ndipo ukagone junior wang'ono anakagona kumeneko ndipo mphenzi ikung'anima pozungulira mazenera ndipo mwana wang'onoyo anayamba kuchita mantha kwambiri amalowetsa mutu wake pansi pachofunda ndipo amakhozabe kumamva mphenzi kapena kuona mphenzi kung'anima pa mazenera ndi kumva bingu likubangula chotero iye anati amayi ndipo iwo anati iwo kufuna chiyani junior anati bwerani kuno mudzagone ndi ine chotero iye anakwera masitepe monga mayi wabwino wokhulupirika aliyense angachitire ndipo iye anabwera ndipo iye anamutenga junior wang'ono mʼmanja mwake Ndipo iye anati, Junior, amayi akufuna kuyankhula ndi iwe, mpindi chabe. Anati, chabwino amayi. Anati, tsopano iwe uyenera uzikumbukira izi. Ife timapita ku chalichi, mowirikiza. Ife timawerenga Baibulo. Ife timapemphera. Ndife banja la Chikhristu. Ife timakhulupirira mwa Mulungu. Ndipo anati, ife timakhulupirira kuti mkuntho ndi chilichonse chimene chikuchitika, Mulungu ndiye chitetezo chathu. Iye anati, amayi, ine ndimakhulupirira chidutswa chilichonse cha izo. Koma anati, pamene mpenziyo ili pafupi kwambiri, iye anati, ine ndimafuna Mulungu wokhala ndi khungu pa iye. Chotero ine ndikuganiza osati Junior yekha, koma tonsefe timamverera chomwecho. Pamene ife tibera pamodzi, pamene ife tipempherana wina ndi nzake, Mulungu wokhala ndi khungu pa iye. Ndipo ife tikupeza pakuti Mulungu nthawi zonse wakhala ali ndi khungu pa iye. Pamene Mose anamuona iye, iye anali ndi khungu pa iye. Anaoneka ngati munthu. Pamene Mulungu anali kuseri kwa nsalu zotchinga, iye anali ndi chikopa pa iye. Ndipo Mulungu siku uno mu mpingo wake, waphimbira mu mpingo wake ndi khungu pa iye. Iye anali Mulungu yemweyo usiku uno. Ife tikuzipeza izo. Koma tsopano, monga nthawi zonse, chophimba ndi chimene chimagwira miyambo. Iwo sangakhoze basi kukhulupirira kuti uyo ndi Mulungu. Akuwapangitsa anthu amenewo kuti azichita monga chomwecho. Mukuona, ndi chifukwa chakuti Mulungu waphimbika mu mpingo wake, mu khungu, khungu pa iye. Uko nkulondola. Iye wabisika kwa wosakhulupirira ndipo waululidwa kwa wokhulupirira. Inde Bwana. Sobano, pamene chophimba chawo cha mwambo, cha miyambo ya akulu ndi mawu, chaswedwa, ndithudi lero, ndiye nkubwera poonekera, ife tikumuona iye umulungu kachiwiri, utaphimbidwa mthupi la umunthu. Ahebrew 1 ananena chomwecho. Ndiponso Genesis 18, nimukukumbukira, Mulungu anali munthu, anayima pamenepo akudya ndi kumayankhula ndi Abrahamu ndipo ananena zomwe Sara anali kuchita mu hema kuseri kwa iye. Ndipo Yesu anati, monga izo zinali masiku a Sodomu, chomwechonso izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu, ku Mulungu kutaphimbidwanso mu mnofu wa munthu. Tsopano kumbukirani, Yesu sananene kuti, amene mwana wa Mulungu akululidwa. Muluka mutu wa 17, ine ndikukhulupirira, ndipo pafupifupi ndime ya 20, ya 21, pena pake pamenepo, iye anati, ndipo pamene mwana wa munthu adzakhala akululidwa, mwana wa munthu, kubwerera mu mpingo kachiwiri, kululidwa mwa anthu. Wosati mwana wa Mulungu, koma mwana wa munthu kachiwiri, kubwerera mu mpingo wake kachiwiri, masiku otsiriza. Ife tikupeza kuti iye analonjeza izo mu malonjezo a Mulungu. Ife tikuzindikira chinthu china mu chipangano chakale. Ine ndili nalo lemba apa mu Exodo, kuti zikopa zakale za katumbu, kodi izo zinkachita chiyani? Izo zinkabisa ulemerero wa Mulungu kwa anthu. Zikopa za katumbu, ngakhale anthu samakhoza kuona iwo chifukwa chinali chikopa chimene chinkaugwira iwo. Chikopa chinali ulemerero wa Mulungu umakhala kuseri kwa chikopa. Ndipo tsopano ulemerero wa Mulungu ukhala kuseri kwa khungulano. Izo zoona. Ndipo miyambo sikuona iwo. Uli mkati mwa chophimba mmene mawu ake ankakhala. Mumakhala chiyani mkati mwa khungu limenelo kumbuyo uko zikopa zakale za katumbu. Chimene panalibe kukongola koma ife tikanayenera kulikhumba ilo. Ndipo pamene ilo linapangidwa thupi ndi kukhala pakati pathu, ilo linalibe kukongola kuti ife tizilikhumbira ilo. Ndipo tsopano chinthu chomwechomwecho chili lero. Palibe chilichonse mwa mwamuna kapena mkazi chomwe chingakhumbiridwe. Ndi chimene chili kuseri uko, ndicho chimene icho chili chabwino. Ino mukuti munthu ameneyo ine ndikudziwa kuti anali chidakwa. Iye ankakonda kuchita izi. Ine sindikusamala zomwe iye ankachita. Ndi chiyani chabisika kuseri kwa khungu limenelo? Zimene zili kuseri kumeneko ndi zimene zimawerengedwa. Ndi chimene anthu amachita nacho khungu. Chikopa chimawapangitsa anthu khungu. Mugona iwo amati, ine ndikukumbukira pamene mkazi uyo ankakonda kumatero. Ine ndikudziwa zomwe ankachita. Koma nanga bwanji tsopano, mukuona? Zikopa zimenezo zomwe nthawi ina zinalipa katumbu, koma tsopano izo zikubisa ulemerero wa Mulungu. Zausunga iwo kuseri kwake. Izo zinalipa nyama, koma tsopano izo zikusunga ulemerero wa Mulungu. Ndipo chomwechonso khungu lanu likhoza kusinthidwa usiku kuti lipangidwe kukhala mokhala mwa Mulungu. Mulungu akukhala mu umunthu. Taonani, zikopa zakale za katumbu ife tikupeza, kuseri kwa izo kunali mkati mwakemo mungakhala mawu. Ndipo mawu aponso panali mkate woweyula, likasalo linkawazidwa. Ndipo chinali chiyani icho? ulemerero wa Shekina umakhala mmenemo. Tsopano mawu ndi mbewu, ndipo iwo sangakhoze kubereka mpaka iye mwana atawalira pa iwo. Mwana ayenera kukhala pa mbewu kuti ayipangitse iyo kubala, kuti ayipangitse iyo kuphukira, ndipo ndiyo njira yokhayo. Inu mutenge mawu, maona, mutengere mawu a Mulungu mu mtima mwanu, ndipo muyende kukalowa mu ulemerero wa Shekina. Ndipo pamene inu mutero, iwo adzabweretsa mkate woweyula, mana amene amangoberekedwa kwa anthu olekanitsidwa. Chinthu chokha chimene chingakhoze kudya iwo, chimene chili chololedwa kudya iwo, ndi anthu okhawo amene amaloledwa ndipo amaudziwa iwo. Paulo anati apa, kusintha kuchokera ku ulemerero kupita ku ulemerero. Inu mukuona, potsiriza, iwo ukubwera mpaka iwo wabwerera kupita ku ulemerero wake wapachiyambi. Zili ngati mbewu ya ulemerero wa mmawa, mbewu ya duwa, iyo imagwera pansi, mbewu ya chimanga imagwera mtaka. Chinthu choyamba ndi chiyani? Imatulukira, ndipo ndi mphukira yaying'ono. Ndiye izo zimapita kungayaye, ndiye kuchokera kungayaye kubwerera ku njere yake yapachiyambi. Chabwino, ndizo ndende zomwe mpingo wachita. Izo zinachokera kwa Luther, Wesley, ndipo tsopano kubwerera ku njere yapachiyambi. Kubwerera ku ulemerero wake wapachiyambi. Kubwerera ku ulemerero iyo inali pachiyambi. Mwana amene anauka kummawa ndi mwana yemweyo amene akuonetsera chinthu chomwecho kumadzulo. Kusintha kuchokera ku ulemerero kupita ku ulemerero. Izo zinasintha kuchokera ku chikunja mpaka kufika kwa Luther, ndipo kuchokera kwa Luther mpaka kwa Wesley, kutuluka mpaka kwa Wesley, kupita ku Pentecoste. Ndi kupitirira pitirira kusintha kuchokera ku ulemerero kupita ku ulemerero. Babala mana obisika. Ndipo tsopano izo zacha kuti zimubweretsenso iye chimodzimodzi monga iye analili pachiyambi, utumiki wake womwewo, Yesu yemweyo, mphamvu yomweyo, mzimu oyera womwewo, modzi yemweyo amene anabwera pansi pa tsiku la Pentecoste, ndi mzimu oyera womwewo umene ukuonetseredwa lero kuchokera ku ulemerero kupita ku ulemerero kupita ku ulemerero, ndipo abwerera ku mbewu yake yapachiyambi ndi ubatizo wa mzimu oyera, ndi zizindikiro zomwezo zodabwitsa zomwezo, ubatizo womwewo, mtundu womwewo wa anthu, majira manjira yomweyo, ndi mphamvu yomweyo, zongerera zomwezo, izo zikuchokera ku ulemerero kupita ku ulemerero, ndipo chotsalira chitsakhala kusinthidwa kuchokera ku ulemerero uwu kukalowa mthupi lonka lake lomwe la ulemerero, kumene ife tidzamuone iye. Abrahamu anaonanso zomwezo. Tsopano zindikirani, tikuona momwe zinasinthidwira, kuyambira pa Kavare, ife tikuyitanidwa kuti tigawane nawo ulemerero wake. Tsopano mwa Korinto yoyamba 12, ife timabatizidwa kulowa mthupi lake mwa mzimu umodzi. Ife tonse timabatizidwa, osati mwa mmodzi madzi, mzimu umodzi, ife tonse tinabatizidwa. Ndiko kulondola, tsopano zikatero ife timadzakhala gawo la iye. Ine ndikudalira kuti sindikukusungani inu motalika kwambiri, mugona, ndikudalira kuti sindikutero.
It's just like a great sea.
Koma zili ngati nthetemya yayikulu imene ikuseweredwa kapena kuchita sewero. Ine sindimadziwa zochuluka kwambiri za nthetemya kapena sewero, koma ine ndinkaonera sewero ili. Ine ndinali kukamba za Carmen pamene mwana wanga wamkazi ndiwo anali mmenemo, ndipo iwo anali akuimba mu nthetemya iye mu Carmen. Iwo anali akuchita sewero, zimwe nyengwenye zinali zikuchita chinthu chomwecho. Umo ndi mmene zimakhalira pamene inu mubatizidwa ndi mzimu oyera mwa Khristu. Tsopano mwaona ambiri a inu munawerengapo kapena munamvapo nkhani ya wopeka wamkulu wa Chirasha, iye mwana apeka Peter and the Wolf, ndipo mwe iye iwo amazichita mwa sewero zimenezo pa zinganga ndi chilichonse. Ndipo aliyense amene akuidziwa nkhaniyo yemwe akuiwerenga iyo kuchokera pa pepala, ndipo akukhoza kuimva nthetemyayo momwe izo zikuchitikira sewero kuisewera iyo bwanji. Iwo amadziwa kusintha kulikonse, iwo akhoza kuyang'ana pa iyo apa ndi kuona kusinthako. Koma tsopano chimachitika ndi chiyani ngati wopekayo alemba china chake, ndipo ife nkupeza kuti sinaseweredwe bwino, ife timapeza ndiye kuti pamakhala china chake chimene chimachitika, pamakhala china chake choperewera. Pamene ife tiwaona iwo, iye amene anayipeka iyo, wayipanga iyo, ndikuyilemba iyo, ndiyeno nthetemya imayimba iyo, ikugunda kayimbidwe kolakwika. Pali china chake cholakwika, wotsogolera anapereka chisonyezo cholakwika. Mukuona, ndipo ndilo limene lili vuto lero, abale anga Chilutera, abale anga Chibaptisti, abale anga Chipentekoste, abale anga onse ochokera ku zipembedzo zosiyanasiyana, ndi zimene izo zili. Mukuona, inu mukuyesera kupereka poyimbira pamene panayimba mbuyo masiku a Luther, Wesley, monga choncho pamene kwenikweni chipepala cha nyimbo apa chikusonyeza kuti ndi tsiku lina. Mukuona. Mugona, ife silingakare mukuwala kwa Luther. Iye anali wokonzanso. Ife tikuyamikira lake, gawo lake, koma ife tinasewera zimenezo. Ife tili chakuno kuseri kwa buku tsopano. Mugona, ife silingate. Silingate kulisewera ilo monga choncho. Tsopano, njira yokha yomwe inu muti mudzachitire konse izo abale anga ndi iyi. Ndipo abale a dziko, amalera osiyana-siyana a dziko, ine ndikhoza kunena. Pali njira imodzi yokha yakuti yoti wotsogolerayo angachite. Iye ayenera kuti alowe mu mzimu womwewo umene woyipekayo analimo. Ndiye kuti iye wayimvetsa ilo. Ndipo pamene mpingo chatenayo payokha, kumene dziko likuyang'anira zizindikiro izi ndizo adabwitsa. Mene mpingo ndiwo ipeka, ndiwo tsogolera, onsale wa mzimu wawo ipeka. Iye pamene iwo akuti masiku azozizwitsa anapita, iyo simalimba poyenera. Koma pamene iyo ifika mukuzungulira molondola kwa iye, ndi mzimu olondola kwa iye, inu muchita bwanji izo mpaka mzimu utatsika wawo ipekayo. Amen. Iye pamene mukuti masiku azozizwitsa sanadutse, tetemeayo imalira. Amen. Pamene ife timenya kunena Yesu Kristu yebwere dziwa lero ndipo nthawi zonse tetemeayo imalira. Amen. Ibu mutsalabira mphamvu isimoyera ukapera payinu tetemeayo imalira. Amen. Ine ndayipeza iyo. Palibenso ntchito zongopeka pamenepo, tetemeayo yonseyo ikugwirizana kumene ndi mawu zikupita. Ndi zimenezo tu. Oh, ndi chinthu chopambana. Wotsogolera ndi woyipeka ayenera kukhala mu mzimu wofanana. Ndipo chomwe chonse woyimba ayenera kukhala mu mzimu wofanana kuti ayisewere iyo yonse. Ndipo dziko likudabwa chimene chikuchitika. Chikominisi chimene iwo amachikamba ndi kundidwalitsa nazo ine ndi kusakanizikana konse uku ndi china chilichonse ndi tsankho. Oh, chifundo zolerozo za nkhutu zonse izi. Amene kudza kwa Ambuye kuli pafupi pali china chake chikugunda mola kwi. Ine ndikuopa kuti wotsogolera ali wotsogolera choma mu mzimu wawo ipeka. Amene ife tilandira mzimu wawo ipeka uja mphamvu yapachiyambi ija ya Mulungu ija imene baibulo linanena amuna angale amasunthidwa ndi mzimu woyera kulembe baibulo ili. Inu mudzaona zidutso koma pabala ziwiri za chitchaina izo zidzabwera pamodzi chimodzimodzi monga baibulo la Mulungu ndiwokhulupirira adzabwera pamodzi chifukwa awiri onsewo ali mu mzimu wofanana. Awiri onsewo ndi chinthu chofanana. Izo zikulumikizana molunchika limodzi. Chimene ife tikusowa lero ndi otsogolera ndiko kulondola kubwerera ku mawu. Bwerera ndikokhulupirira iwo chimodzimodzi monga momwe iwo ananenera. Ndiye inu umamuona Mulungu mwini wake ndiko kuvundukulira. Sewerolo likumveka kukhala lenileni. Lero iwo amati chabwino. Iye ndi Mulungu wambiri yakale. Ife tikudziwa kuti iye anawoloka nyanja yofira. Iye anachita zonsezi. Ndipo iye anali mwa ng'anjo ya moto. Ndiye anachi Hebri. Ndiwo ubwino wanji Mulungu wambiri yakale. Si choncho. Ngati iye sali yemweyo lero. Munthu ndali zonse amakhala kulemekeza Mulungu pa zomwe iye anachita. Kumaganiza za zomwe iye ati adzachite. Ndikumanyala nyaza zomwe iye akuchita. Zimenezo zimangokhala mwa munthu basi kuti azichita zimenezo. Ndipo ndi chinthu chomwechomwecho lero abale anga. Ndi chinthu chomwechomwecho. Oh my. Tiyeni tibwerere mbuyo ndipo tipangitse ntelemiyayo kuti iziva bwino. Mwakuti iwo amdziko azikhoza kuona. Yesu anati, ngati ine ndibwezera mwamba kuchokera pa dziko lapansi lino, ine ndidzakokera anthu onse kwa ine. Ndipo iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Aloleni otsogolera alowe mu mzimu woyenera ndi azimwenyemwenye ndi woyipeka chilichonse chidzakhala bwino. Ndiye ife palibepo ntchito yongopeka pa izo. Ife tikuzindikiritsidwa ndiye pamenepo. Ahebri 13:8 anati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ife tikuzindikiridwa ndiye mumachitidwe tu. Ife tikuzindikiritsidwa nawo iwo ndi ubatizo omwewo. Chinthu chomwecho zonse zomwe iye anali pamenepo ndi zonse zomwe iye ali. Zonse zomwe iye anali ndi zonse zomwe iye ali. Ife tili ndizo ndendende zimenezo. Chimodzimodzi ngati ine ndikufuna kuti ndikhale Amerika woona, ine ndiyenera kuti ndizizindikiritsidwa ndi chilichonse chimene iye anali, chilichonse chimene iye ali. Ine ndiyenera kuti ndizizindikiritsidwa nazo ngati ndine Amerika woona. Ngati ine ndili Amerika woona, ndiye ine ndinafika pa thanthwe la Plymouth. Amen. Ine ndinatero ngati ndine Amerika, inunso munatero. Inu munafikira pa thanthwe la Plymouth ndi makolo amuyenda njira. Pa thanthwe la Plymouth, pamene iwo anakafika kumeneko. Ine ndinali ndi iwo chomwe chonso inu aliyense ine ndinakwera ndipole there mapita chotsika ndi nsewu kuti ndikamunjenjeze iye zachoopsa iko kulondola ndendende kumusiku uno ku Valley Forge ine ndinawoloka IS wa Delaware ndi mgulu la asilikali omwe theka la iwo analibe nsabato ine ndinabembera usiku wonse ndi George Washington zisanachitike ine ndinawoloka Delaware ndili ndi masomphenya mu mtima mwanga ndife achimerika inde bwana ku Valley Forge ndinaterodi ine ndinabwezera mathokozo ndi abambo oyambirira othokoza ine ndinabwezera mathokozo kwa Mulungu ngati ndine wachimerika weniweni ine ndinazindikiridwa pamenepo pa gome limenelo ngati ndine wachimerika weniweni ine ndinazindikiritsidwa pamene ine ndinayima ndi Stonewall Jackson ngati ndine wachimerika weniweni ine ndinazindikiritsidwa pa phando la tii la Boston inde bwana pamene ife tinakana kuti zinthu tisatiphimbe mmaso mwathu chabwino ndine Amerika weniweni ine ndinazindikiritsidwa kumeneko ndizo inde bwana oh my ine ndinaliza belu la ufulu pa 4 July 1776 ine ndinaliza belu la ufulu apa ndipo ndinalengeza kuti ife oyima patokha kuti ndikhale wachimerika weniweni ine tinkenera kutero ine ndinazindikiritsidwa ndi manyazi ake mu chiwukirano pamene mbale angamenyana naye ine ndiyenera kunyamula manyazi ake mofanana ndi pomwe ine ndimayenera kunyamula ulemerero wake ngati ndine wachimerika ine ndiyenera kukhala ine ndinazindikiridwa naye iye inde bwana ine ndinazindikiritsidwa ku Johannesburg kumusi uko pamene Lincoln ankayankhula inde bwana ine ndinali pa chisumbu cha Wek pamwamba pa madutu a nkhondo a magazi aja ine ndinauka pa Wek Island kugwamo ndinathandizira kukweza mbendera ija ndine wachimerika weniweni amen zonse zomwe iye ali ine ndili ndipo ndinamunyadira iye inde ndithudi zonse zomwe Amerika wakhala ali zonse zomwe iye ali ine ndikanali chimenecho kuti ndikhale wachi Amerika chilichonse chimene iye anali ine ndiyenera kukhala chifukwa ine ndikuzindikiritsidwa ndi iye chinthu chomwecho pokhala mkhristu woona iwe uyenera kuzindikiritsidwa nacho ine ndinalalikira ndi Mose ndi nkhondo kapena ndi Nowa ndipo ndinawachenjeza anthu za chiyeruzo chomwe chinkabwera kuti ndikhale mkhristu weniweni ine ndinali ndi Mose pa chitsamba chonyeka ine ndinaona lawi la moto ine ndinaona ulemerero wake ine ndinali ndi Mose kutunda ukhomo ndi ululu kuti ndikhale mkhristu ine ndiyenera kuzindikiritsidwa ndi chilichonse chimene Mulungu anali kuti ndikhale mkhristu ine ndinaona ulemerero wake ine ndinamva liwu lake musayesere kufotokoza mophotchola kwa ine tsopano chifukwa ine ndinali kumeneko ine ndikudziwa zomwe ndikunena ine ndinaona zimene zinachitika inde bwana ine ndinali pa nyanja yofiira pamene ine ndinaona mzimu wa Mulungu kutsikira pansi ndikugawaniza madzi kumbali imodzi osati kudutsa mu mulu wa bango zomwe iwo akuyesera kuti azinena lero koma kudutsa pafupifupi nyanja yamapazi 90 ine ndinaona mzimu wa Mulungu ine ndinayenda ndi Mose kudutsa pa nthaka yowuma ija kuona pa nyanja yofiira ija ine ndinayima pafupi ndi phiri la Sinai ndipo ndinaona bingu ndi mphenzi zikugwa ine ndinadya mana ndi iwo kunja uko ine ndinangwa kuchokera ku thanthwe limenelo ine ndikuchitabe izo usiku uno ine ndinazindikiritsidwa ndi odya mana ine ndinazindikiritsidwa ndi iwo amene anamwa kuchokera mu thanthwe ine ndinazindikiritsidwanso pamene Yoshua analiza lipenga ndipo makoma a Yeriko nkugwa ine ndinali mudzenje la mikango ndi Danieli ine ndinali mng'anjo ya moto ndi ana a Chihebri ine ndinali pa phiri ndi Eliya pa phiri la Karimeli ine ndinali ndi Yohane Mʼbatizi ndi pamaso pa otsutsa aja ine ndinawona mzimu wa Mulungu kutsika ine ndinamva liwu la Mulungu likuti uyu ndi mwana wanga wokondedwa mwa yemwe ine ndikondwera kukhalamo inde bwana ine ndithudi ndinazindikiritsidwa ndi iye ndizo ndendende kulondola ine ndinazindikiritsidwa ukuopa manda a Lazaro pamene iye anamukitsa Lazaro ine ndinazindikiritsidwa mkazi wa pa chipsine pamene iye anamuuza iye machimo ake inde bwana ine ndithudi ndinazindikiritsidwa ndi iye mu imfa yake ndipo ine ndinazindikiritsidwa pa Isitara yoyamba ine ndinauka naye iye ku imfa ine ndikuzindikiritsidwa ndi iye mu imfa yake ine ndinali ndi 120 muchipitake pamwamba ine ndinazindikiritsidwa kutunda uko ndi iwo heyi ine ndikumverera mwachipembedzo oh my ine ndinazindikiritsidwa pamenepo ndine mmodzi wa iwo ine ndinazindikiritsidwa ine ndili ndi chitikira chomwecho chimene iwo ali nacho ine ndinalipo kumeneko pamene izo zinkachitika kuti ndikhale mkhristu woona ine ndinachitira umboni mphepo yamphamvu ikubwera Ina ndinachitira umboni zimenezo. Ina ndinamvera mphamvu ya Mulungu pamene iyo inkagwedeza. Ina ndinali ndiwo amene anayankhula malilime. Ina ndinamvera kudzonza kukubwera pamenepo. Ina ndinali ndiwo. Ina ndinasindikiritsidwa ndiwo pamene mzimu woyera unayamba kuyankhula kudzera mmalilime ndiwo. Ina ndinali ndi Petro pamaso pa otsutsa mu machitidwe 2 pamene iye analalikira ulaliki wa ukulu umene iye anauchita. Ina ndinasindikiritsidwa ndiye. Inde Bwana. Mu machitidwe 4 pamene iwo anasonkhana pamodzi. Iye ndinali nawo iwo pamene nyumbayo inagwedezeka. Pambuyo pa msonkhano wa pembero. Nyumbayo inagwedezeka pamene iwo anali atakhala. Ine ndinasindikiritsidwa pamenepo ndi iwo. Ine ndinalalikira ndi Paulo pa phiri la mazi. Inde Bwana. Ine ndinali ndi Yohane pa chisumbu cha Patimo. Ndipo ndinaona kudza kwake kwa chiwiri. Ine ndinali ndi Rutha mukukonzanso. Ine ndinali ndi Wesley woyaka moto uja kulandira kumoto pa nthawi ya kuukira kwa kukulu kwa mpingo wa Anglikani. Ine ndinali nawo kumeneko. Ndipo ndine pano usiku uno 1964 mu Philadelphia, Pennsylvania, ndikuzindikiritsidwa ndi gulu la mtundu omwewo. Ndicho ndichitikira cha mtundu omwewo. Ine ndiyenera kukhala kuti ndikhale Khristu. Ine ndiyenera kukhala ndikuzindikiritsidwa kumene mawu a Mulungu akuonetseredwa. Ine ndikuzindikiritsidwa ndi gulu limene limamvelera mzimu wa Mulungu. Ine ndikuzindikiritsidwa ndi gulu limene limadziwa kuti iye akufundukulidwa. Amene amadziwa kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndiko nthawi zonse. Amene amadziwa kuti izi sizotentheka. Ndi Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndiko nthawi zonse. Ine ndikuzindikiritsidwa ndi gulu limenero pano usiku uno. Komabe iwo akutchedwa gulu la mpatuko, komabe gulu la otentheka pachifukwa cha mawu a Mulungu. Koma ine sindikuchita manyazi ndi uthenga wa Yesu Khristu, pakuti iwo ndi mphamvu ya Mulungu yakuchipulumutso. Ndipo ndine mmodzi. Ine ndili nawo akalata amoyo awo amene ine ndinawakamba otsimikizidwa. Mulungu adaphimbidwa mu maonekedwe a umunthu, mwamuna ndi akazi. Oh, Mulungu mwe ni mufe wake kachiwiri, atadzivundukula yekha ndi kumadzidziwitsa yekha kwa anthu ake. Mfumu yayikulu yomwe inayika pambali ulemerero wake, komabe kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine. Ine ndidzakhala ndidaphimbidwa kwa iwo. Koma inu mudzandiona ine, pakuti ine ndidzakhala ndinu ngakhale mwa inu njira yonse mpaka kuchimaliziro. Kusintha kuchokera kwa Rutha kupita kwa Wesley, kupitirira ndi kumapitirira, kuchokera ku ulemerero kupita ku ulemerero. Ine ndikadali Mulungu yemweyo amene anakhalapo moyo, ndipo ndikubwerera ku ulemerero wa pachiyambi. Haleluya. Iye waswa chotchinga chachipembedzo chilichonse, chotchinga phokoso chilichonse, phokoso lija limene limati, oh, ndiko kutentheka. Iye anaso kudutsa zimenezo, phokoso limene linatulukira pamenepo, ndinati, oh, anthu amenewo ndi openga. Iye anaswa kudutsa chotchinga chimenecho. Inde, iye anatero, oh, sipungakhoze kudutsa zimenezo, sili kanthu koma gulu la otentheka. Iye anaso kudutsa pamenepo, palibe chinthu chotero monga machitisa uzimu. Iye anaswa kudutsa pamenepo. Oh my, pakuti mawu ake anati iye akanadzatero, inu simungathe kuwagonjetsa mawu a Mulungu. Ndipo pamenepo iye wayima pobe usiku uno, mgonjetsi wa mphamvu popeza iye anaso Methodist, Baptist, Presbyteria, mtundu uliwonse wachiwamphimba. Iye akuyimabe pakati pa anthu ake usiku uno, wonse gonjetsedwa ndi miyambo. Asiyeni anthu azinena zimene iwo akuzifuna, azichita zimene iwo akuzifuna, chilichonse chimene iwo akuchifuna. Mulungu akubwera akuswa kudutsa chotchinga phokoso icho. Ndipo kumbukirani, iwo amandiuza ine pamene ndenge iso kwenikweni chotchinga cha phokoso chimenecho, sipamakhala malire aliwonse aliwiro lake. Ine ndikukuwuzani inu, pamene inu munswa chotchinga cha mwambo icho chakuti Yesu ali kumbuyo uko, ndipo iye palibepo tsopano, pamene inu mudeza kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndipo nthawi zonse, sipadzakhala malire azimwe Mulungu angathe kuchita pomwe pano mu msonkhano waukulu uwu, ndikulionetsa dziko lino zomwe iwo akusowa. Osali chionetsero cha dziko koma chitsitsimutso cha dziko chimene chidzadzadzidwe ndi kubatizidwa ndi kukhalamo kwa Mulungu wamoyo. Eni mose kudzifundikira yekha mthupi la munthu. Haleluya. Ine ndikukhulupirira zimenezo. Kuswa chotchinga chilichonse, chophimba chilichonse, chophimba chilichonse, palibe chimene chingakhoze kubisa kukhalapo kwake. Pamene anthu amva njala milima mwao pama kala pali chopimba chila konzekera kuti chiswe inu mukhoza kungodalira pa zimenezo anang'amba chopimba chili chonse ndi mzimu woyera wake wa ukulu ndipo aba iye waima usiku uno mgonjetsi wamphamvu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse kuchiritsa obala kubatiza okhulupirira chimodzimodzi monga momwe iye amachitira nthawi zonse iye ndi mgonjetsi wamphamvu ajerekezi owonongedwa akuthawa iyi ndiye bwana iwo nthawi zonse amatero pamene iye ali pafupi otseka ine ndikhoza kunena izi panali a ndinawerenga nkhani zaka zambiri zapitazo yawo imba zeze wakale iye anali ndi zeze wakale yemwe ankati akamugulitse inu mwaimvapo nkhaniyo nthawi zambiri ndipo iwo ankafuna kuti amugulitse iye pa chinthu china chake ndipo ogulitsayo anati ndani ati andipatse ine zakuti ndi zakuti ine ndikukhulupirira iye anapatsidwa makobidi pang'ono mwina mwake masenti 50 kapena china chake kupita kamodzi kupita kawiri mwachindunji mwamuna anadzuka kumbuyo iye anati miniti yokha ndipo iye anayenda ndipo anamutenga iye tiyeni tiyerekeze kuti anayimba iyi alipo kasupe wodzaza ndi magazi wochokera mʼmitsempha ya Emanueli pamene wochimwa alowa pansi pakusefukirako ataya mawanga azolakwa zonse ndiye pamene iye anamuyika iye pansi panalibe diso lowuma pamalopo kenako iye anati ndani ati apereke mmodzi anati 5,000 anali wodulitsitsa chifukwa chiyani mwini wakale wa zezeyo anali ataulula ubwino wake weniweni o mʼbale mulongo tsopano mulole mwini wa mawu awa yemwe anawalemba iwo mzimu woyera wa ukulu authire utoto uta wake ndi chikondi ndi kudzamukokera iye pa mtima wanu alipo kasupe wodzaza ndi magazi wotengedwa kuchokera mu mtsempha wa Emanuele inu mudzaona mtengo wa thunthu ndi kumuona mulungu wovundukulidwa akubwera poonekera kuti iye ali chimodzimodzi monga iye anali pamene iye anagwa pa tsiku la Pentekoste pa anthu pamene iye anadzitsanulira yekha kudzikhuthulira mpaka mwa iwo uko nkulondola inu mukuti mbale Branham ine ndayesetsa ine ndayesetsa ine ndachita ichi icho chinacho tsiku lina ndinali ndi msonkhano ku Carlsbad New Mexico ndipo ife tinapita mukhola lalikulu lakale la mileme kumusuko ndipo izo zimaoneka ngati chipukupuku ndipo ife tinakafika kumeneko ndipo a bamboyo pamene iye anafika kumusuko mumalo awa iye anazimitsa magetsi ndipo oh my inu mukhoza kulingalira momwe kunalili kwa mdima zinali basi munali mwa mdima kwambiri iwe umatha kukukhudza iko ndipo basi umo ndi momwe nthawi zikukhalira pamene ife tiwona mpingo umene ukulephera kuwazindikira mawu a mulungu pamene inu muona ana akazi athu a ziyoni akuchita momwe iwo akuchitira pamene inu muona abale athu akusuta ndi kumamwa ndi kumanena nthabwala zonyansa ndi zinthu ndipo nkumayesetsabe kugwira kuvomereza kwawo mwa khristu oh my muli mdima ndi mdima wokhudzika ife tikuona chizindikiro chakudza kwake padzakhala nthawi zonse kumakhala kwa mdima kwambiri kukamati kukucha ndiye nyenyezi ya mmawa imatulukira kudzalemekeza tsikulo ndi kudzalitsogolera ilo ndi kudzasonyezera kuti likubwera zindikirani mmenemo pamene anazimitsa iwo munali mtsikana wang'ono amene anakuwa mokweza mawu panali mnyamata wang'ono atayima pafupi ndinamulondola ndipo iye anamuona namulondola ameneyo pamene iye anazimitsa magetsi monga choncho ndipo mulongo wang'ono uyo anali atatsala pang'ono kuti anyanyuke iye anali akukuwa akulumba mwamba ndi pansi oh nchiyani chiti chichitike kenako vuta ndi chiyani vuta ndi chiyani ino mukudziwa chimene iye anafuulira iye anati osaopa mulongo wang'ono pali mwamuna pano yemwe akhoza kuyatsa magetsi mvetserani mulongo wang'ono mukhoza kuganiza kuti ndife ana komanso apang'ono koma musaope pali mwamuna pano yemwe akhoza kuyatsa kuwala umenewo ndi mzimu woyera ine mukukhulupirira zimenezo tiyeni tiweramitse mitu yathu mphindi yokha pepani kuti ndakusungani inu o mulungu wamkulu wakumwamba kudzivundukula nokha kudzifutukula nokha kudzidziwitsa nokha mfumu yayikulu ya ulemerero tengani zofotokozera zazing'ono izi usiku uno ndipo mulole izo zigwere pansi pa mitima ya anthu ndipo mulole ife timuone mmodzi wovundukulidwa uyo mmodzi uyo amene anatsika pansi ndi kudzang'amba chophimba cha mkachisi ndipo atatero anapita kunja kwa chophimba chimenecho anabwera mpaka muzophimba za umunthu kachiwiri patsiku la Pentecost, wakhalali yemweyo kusintha kuchokera ku ulemerero kupita ku ulemerero. Ndipo tsopano ife tabwerera kumene monga chilengedwe chonse, kuchita kubwerera ku mbewu ya pachiyambi, kuchokera ku mbado wa mpingo umodzi kupita ku mzake. Ndipo mu mbado wotsiriza uno apa ndi ife apa, kubwerera kumene ku chinthu cha pachiyambi chimene chinagwa pa tsiku la Pentecost, kudzakwaniritsa lemba lililonse, kuwala mu nthawi ya kumadzulo. Ndipo ntchito zimene ine ndikuzichita inunso mudzazichita ndi zinthu zochuluka kwambiri zimene inu munalonjeza mu mawu anu. Atate, ngati pangakhale mmodzi pano yemwe sanaswepo kudutsa chophimba chimenecho panobe, kapena ngati pali mmodzi pano yemwe anangomutsa nzira wina yemwe wadutsa chophimba, mupereke chisomo usikuno, Atate. Mulole iwo amuone mgonjetsi wa mphamvuyo atayima pano wodzaza ndi chisomo ndi mphamvu kuti awakhululukire. Perekani za Atate. Ndipo pamene mitu yathu ili yowera mitsidwa, kodi pangakhale ena muno ndi angati akhoza kunena amene anganene kuti, Bale Branham, ine ndikukweza dzanja langa, mundipempherere ine, ingowera mitsani mutu wanu, ndipo mukweze dzanja lanu, ine ndikufuna kuswa kudutsa chophimba chilichonse, kufikira nditakhoza kumuona kwenikweni gonjetsi. Mulungu akudalitseni inu, mayi. Pamanjawo, kumwamba makonde kumanja, Mulungu akudalitseni inu, makonde mbuyo kwezani, Mulungu akudalitseni inu, mukhale woona mtima kwenikweni, chakumanzere kwezani dzanja lanu, nenani, Bale Branham, ine ndikhoza kukhala kuti ndakhala ndili mkhristu kwa zaka, koma kwenikweni ine sindinayambe ndadutsapo chophimba chimenecho, ine sindinachitepo kwenikweni zimenezo, ine ndilibe icho chimene iwo anali nacho pamenepo. Lero ife tili ndine mbewu yochita kupembedzedwa. Mutenge duwa limene linakulira malo otchingidwa, inu muyenera kulilera ilo, kuliweta, kulipopera, kuthirira madzi, koma mbewu ya pachiyambi ija imene imamera kunja uko uchipululu, duwa la mtundu omwewo limaoneka ngati ilo, silimapeza madzi pang'ono pomwe, koma sipamakhala tizilombo pa ilo. Ilo ndilolimba ndileni-leni. Kodi mungafanizitse chikhristu ndi chikhristu lero ndi chimene chinali nthawi imeneyo? Kodi inu mungalingalire gulu ili omwe ife timawacha akhristu lero kudutsa mdziko kukhala monga iwo analili itachitika Pentecoste, kupembedzedwa ndi kusisitidwa, ndipo kuchoka kuchali chichimodzi kupita kuchinzake ndi kunena china chake chimene inu simukuchikonda, kuyimirira ndi kutulukapo. Ndipo kodi inu mungalingalire zimenezo? Ayi, chavuta ndi chiyani? Ndikukoperako Michelangelo, yemwe anapanga chosema cha Mose. Inu mukhoza kupeza chokopera cha izo chotchipa kwambiri, koma choyambirira iye amene anajambula mgonero wa Ambuye. Ine ndikuganiza chojambulidwa ndi penti choyambirira chija chingafike madola mamiliyoni, ngati inu mungakhoze kugula icho. Ine sindikudziwa komwe kumene icho chili, koma inu mutha kugula chotseka mtengo chake pafupifupi dola ndi masenti 98. Inu mukhoza. Ndipo umo ndi momwe zilili lero, mkhristu wotchipa chokopera wongo joina chalichi. Inu mukhoza kuwagula iwo ndi ndudu kapena a kapena chakumawamba kapena ndi mkazi wometa tsitsi kapena milomo yopentedwa. Inu mukhoza kumugula iye ndi chilichonse mu mafashoni ya mdziko, koma inu simungakhoze kumukhudza weniweniyo. Ine ndikumuona iye poonekera kwa thunthu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mkhristu, kodi iwe sukufuna kuti ukhale mkhristu weniweni? Ngati ali pa aliyense amene sanakweze manjano, kodi inu mungachita izo? Chabwino, ine ndingopemphera. Mulungu akudalitseni, Mulungu akudalitseni. Izo nzabwino basi, tangoyang'anani pa zimenezo. Atate athu akumwamba, mawu anu sadzabwerera kwa inu wopanda kanthu. Inu munali yemwe munapanga lonjezolo. Ine udindo wanga ndiwongonena kuti inu munazinena izo. Ine ndikungobwereza mawu anu. Inu munati, iye amene amva mawu anga ndikukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wamuyaya. Inu munalonjeza zimenezo. Ndipo Ambuye, ife tikudziwa kuti ife tili nazo zokopera izo lero. Ambiri amene amati iwo amakhulupirira pamene iwo samatero zikuonekera, koma Ambuye pali ena ene aponso. Ine ndikupemphera kuti inu mungopereka muno sikuno kuti mwamuna ndi mkazi aliyense, nyamata kapena tsikana, zilibe kanthu kuti iwo ndi afukoliti, ndi amtundu wanji, iwo ndi ampingo wanji. Mulungu adzadzeni iwo, mulole iwo aone maonetseredwe ene a Yesu yemweyo lero. pakati pathu pomwe, monga iye anali pa tsiku la Pentecoste, pamene iye anadzulula yekha kwa mʼbado uno, pokhala mzimu woyera, perekani izi, poona mawu akukwaniritsidwa, mauneneri akufika pochitika. Ife tikufanizitsa lero chimene chimatchedwa mpingo wa mdziko uko, bungwe la mipingo ya mdziko, ndikufanizitsa izo ndi lonjezo la pa Pentecoste, alibe kufanizira mkomwe. Ife sitingachapire zovala zathu zakuda pa tikiti imeneyo. Koma Ambuye Mulungu, ngati ife tingabwerere kukasupa ameneyo, pali chochitika choyeretsa, ndiye kuti zotichitikira zathu ndi mawu a Mulungu zidzafanana china pa chinzake. Zikatero, ife tikhoza kutenga zomwe zili zathu. Perekani za Ambuye usiku uno, pamene ine ndikuwapereka anthu awa mʼmanja mwanu. Mupereke kwa aliyense zimene ife tikuzisowa Atate. Ife tikupempha mu dzina la Yesu. Ameni. Mulungu akudalitseni, zikoma kwambiri chifukwa choyimirira kudikirira nthawi yayitali, ndipo ndikupepesa kuti ndakusonkhanira maminiti 10 itadutsa 10. Mulungu akhale nanu kufikira ine ndidzakuoneni inu mawa. Ine ndikupereka msonkhano tsopano kupita ine ndikuganiza kwa oyendetsa mwambo.